Ningahlala phansi. Kade ngilinde isikhathi eside ukuba ngibuyele enhla lapha e-Phoenix futhi ngijabula ngempela kule ntambama ukuba ngibe lapha. Uma ngise-Phoenix kukhona okuthize ngayo njalo kungenza ngizizwe ukuthi ngihlezi phakathi kwabantu abangabangane bami abangithandayo. Futhi ngamaqhawe amakhulu omkhuleko evela lapha ukuba angikhulekele iminyaka. Ngikhumbula njalo imihlangano yokuqala engabanayo lapha nomfowethu Outlaw, umfowethu Gashia, nabefundisi lapha bedolobha ukuthi inkosi yabusisa kanjani ngenkathi nje ngisesebusheni bemihlangano yami. Kusukela lapho iPhoenix ibamba enkulu, kukhona into esenhliziyweni yami lokho kulukhuni ukukuchaza. Njengomfana omncane njalo ngangifuna ukuza ePhoenix, njalo ngifunda ngogwadule. Nganginezinkondlo ezincane engazenzayo ngalo ngenkathi ngisengumfanyana nje ngeArizona. Ngijabula kakhulu ukuba ngomdabu manje ngiqagele sengicishe ngibe nonyaka nje kudala futhi mhlawumbe ngaphezudlwana, kodwa awutholi abaningi kakhulu abadala kunalokho. Wonke umuntu engigijimela kuye ngithi ungomdabu na, awu ngangokuba khona sengibe lapha isikhathi eside kangaka, futhi ngibona ukuthi bengizodingeka ngenyukele esabelweni sase-Aphakhe noma ndawo ukuba ngithole omdabu wangempela. Nomunye wathi esikhathini esingeside sedlule wathi, mfowethu Branham uyithanda kanjani i-Arizona na? Ngathi awu, ibingelinye lamathemba ami amakhulu esikhathi sonke sempilo kuba ngakhe e-Arizona noNkulunkulu ungiphile lokho. Silapha nje ngaphambili kwengunguthela yosomabhizinisi esiphendukwe yaba yinto yonyaka kithi. Nakule ntambama njengoba sibuthene lapha sandulela ukubuthana ngaphambi kwengunguthela eqala ngolwesine ebusuku, ngiyakholwa kube inhlanhla yami eminyakeni embalwa edlule kuba ngize futhi ngibe nalo imihlangano emincane khona lapha ngaphambi kokuba kuqale umhlangano wangempela noma ingunguthela njalo iqale. Futhi umfowethu Williams ngumngane othandeka ngempela, yena nodadewethu Williams. Ngempela ngithole indawo efudumele enhliziyweni yami ngalabo bantu bangimema njalo kuba ngibuye, futhi ngakho siyajabula ukugcwalisa leso simemo kule ntambama. Futhi emsamo umfowethu Fula, umfowethu Joel Rose, nomfowethu Tony Stromey waseTucson, nomfowethu Borders, umphathi wethu wemikhankaso, precious brother nomfowethu oligugu omdala olungileyo uAkan Bright, besindawonye ezimpini eziningi ezinzima ngaphesha komfula. Ngilindele ukuhlala naye ngaphesha komfula omkhulu ngolunye usuku. Angisalikhumbuli igama likamfowethu, ngizamile. Ubani igama lakho mfowethu? Bo, umfowethu Bo. Ngiyabazi ubuso bakhe, futhi awusuye ngesinye isikhathi okumushela enzela izithulu lokho futhi sijabula kakhulu ukuba nani nonke lapha. Bengibuka phansi lapho nje phambi kwami, futhi ngibona abanye babangani bami abavela le e-Arkansas lapha. Ngenkathi ngilapho kuqala ngantshela ukuthi noma kuphi lapho engangiya khona ngangithola umuntu ovela e-Arkansas. Ngineqiniso uma ngike ngingene ezulwini ngiyothola abanye lapho abavela e-Arkansas, ngoba kade ngempela bengabathembekile abantu abathembekile. Manje ngokuvamile ngikhuluma isikhathi eside, kodwa ngizame konke okusemandleni ami ukuthi ukwenza imibhalo yami namanothi ukuze ngingakhulumi isikhathi eside kakhulu, futhi ngifuna ukukhulekela abagulayo ePhoenix. Manje umlayezo inkosi engabele wona kungukuthi ngezinye izikhathi niyazi lezi zinto zinokuzwela ngempela, futhi bekungaleyo ndlela kuyo yonke iminyaka. Futhi ngizame konke okusemandleni ami ukuba ngihlale nalo, kuyinto ethize uma ngingayikhulumanga leyo nto uNkulunkulu angitshele yona, futhi ukuba ibingesiyo ekaNkulunkulu khona-ke bekungeke kube sezwini. Uma kusezweni nesithembiso saleli hora, khona-ke ngiyezwa ukuthi ngenza lokho okufaneleyo ngokuba ngizama kuphela ukugcina lokho akwethembisele leli hora. Futhi izikhathi eziningi uma uphambana nomunye esayensini yabo yezenkolo bayoxabana nawe ngokukhulu kusheshe, kodwa lokho akufanele kube njalo. Ngizama ukungithola abangane bami ongowawo onke amabandla amahlelo ahlukene kanjalo njalo angikaze ngixabane nalabo bazalwane hey ngiyaya emabandleni abo ndawo zonke lapho abangivumela khona ngize futhi ngikhulume kodwa asifanele sixabane ngemibono emincane kodwa niyazi uma ngisho noma yini ehlukile kunalokho okusenhlizweni yami ingaba ngumzenzisi futhi ngimakube kude ngahle ngihlangane naye ngolunye usuku njengesoni kodwa ngempela angifuni ukuhlangana naye njengomzenzisi kodwa ngifuna ukuba ngoqinisileyo futhi uma nje ngithe awu ngizokweqa nje lokhu ngoba bonke abanye babo bakholwa lokhu lokho manje ke sobona umuntu na beningeke nibe nokungethemba futhi bengingeke ngibe nokumethemba uNkulunkulu noma mina uqobo uma nje ngixegisa kalula kangako Noma ubani uzofanele abe nento ethize abanesiqiniseko ngayo futhi kungalenkathi ungasekela ukukholwa kwakho kungenkathi unesiqiniseko kodwa uziqiniseke uma kunombuzo uyeke kanjalo uze ube uqinisekile Manje Billy mhlawumbe ukhiphe amanye amakhadi omkhuleko engicabanga ukuthi ya ngimtshele ukuba akwenze futhi ngikholwa ukuthi ungitshelile esikhashaneni esedlule abenawo Ndawo ngapho nje ngizobiza abambalwa emgqeni umkhuleko emva kwesikhashana ukuba bakhulekelwe futhi uma ikhadi lakho lingabizwa uma futhi libizwa njalo futhi ungaqinisekile ukuthi uNkulunkulu ongumphilisi futhi uzokuphilisa ngeke kusize ngalutho ukwenyukela lapha ngoba ungeke uphiliswe Wena uma kukhona umbuzo owodwa uthi awu manje uma kukhona okusempilweni yami ngifanele ngempela ngikuqondise lokho hamba kulungise lokho kuqala bese ke ubuyela emgqeni umkhuleko yabo ngoba ukuphiliswa kuyisinkwa sabantwana siyakuqonda lokho kusekubuyisaneni nokubuyisana kuqala kubhecwa emiphefumulweni Nokuphiliswa njalo bekwandulela yonke imilayezo futhi bekuyizindlela futhi zokuqoqela abantu ndawonye futhi abantu abaningi bazoxhasa umhlangano wokuphilisa abaningi bazoze emhlanganweni wokuphiliswa noma emkhubweni wamaculo kodwa uma sekufika emphefumulweni olahlekile ompofu kuba usindiswe ababaningi abantu abakhatha lele lokho bavele nje kodwa leyo yonanto enkulu ukuphilisa ngokukaNkulunkulu nemigubho yokucula kanjalo njalo nje njengoba umfowethu uBosworth wayevamise ukuthi isicupho ebukwini futhi kombisa ufishi isicupho hayi iwuku futhi leyo nto nje ukuthola abantu kuba balalele isikhashana uze ukwazi ngempela ukwethula kubo umlayezo wakho uNkulunkulu wenzile lokho kuyo yonke iminyaka ngayo yonke iminyaka bekuhlala njalo kunomkhankaso wokuphilisa futhi uma kungumkhankaso wokuphilisa wangoqobo emva kwalo umkhankaso njalo ngumlayezo asikho neze sibonakalise sinikezwe sibe isibonakalizo nje singesokubikezela umlayezo Uthe ngikholwa ukuthi into efanayo injalo iminyaka eyishumi nesikhombisa edlula neminyaka eyishumi nesishiyagalombili edlula manje ukuthi inkosi yangithumela phandle kuba ngiqale ukukhulekela abagulayo kwenza imvuselelo enkulu phakathi kwabantu izinceku ezinkulu eziningi zikaNkulunkulu iphumele emikhankasweni yokuphilisa futhi kodwa umkhankaso ukuphiliswa kuwo uqobo uma usalokhu uhlezi enkambisweni endala efanayo yalokhu obuhlala njalo uyikho kukhona okungalungile lo mkhankaso ukuphiliswa awuthunyelwanga uvela kuNkulunkulu ufanele uhehe ukunaka kuqala niyabo uthole ukunakwa bese ke kuba ngumlayezo uJesu ngenkathi efika ephilisa abagulayo kanjalo njalo waye ngumprofeti omkhulu kubo bonke babo Kodwa ngenkathi eqala ukubatshela iqiniso levangeli ukuthi wayengubani nokuthi ufikela ini khona ke wayengasathandwa ngabantu emva kwalokho futhi ileyo ndlela bekuhlala njalo kunjalo kuyo yonke iminyaka futhi kuyoqhubeka ngaleyo ndlela Manje silapha kulentambama bese ke kuba kusasa ntambama kulo leli holo elifanayo konke kungelesikhombisa ngokunjalo mfowethu na ligamenxe elesikhombisa kusasa ntambama noma kusihlwa bese ke kuba ngolwesibili kusihlwa futhi ngicabanga ukuthi olwesithathu kusihlwa futhi eRamada ini ngolwesithathu bese ke kuba ngolwesine kunjalo kuqala inkunguthela futhi uma inkosi ithanda ngifuna ukuba lapha kukho konke okwakho Ngilapha umfowenu umsizi embusweni kaNkulunkulu ukunisiza kunoma yini engingayenza Ukuphendula umbuzo wenu ngingahle ngingakwazi ukukwenza kodwa ngokukhuleka mhlawumbe singaqonda uma besizokhulekela phezu kwakho futhi saya kuNkulunkulu ngakho futhi singadonsi eyethu imibono. Uma ugula ngifisa sengathi bengingakuphilisa kodwa akukho umuntu ongenza lokho sekuvele kwenziwe. Ukuphilisa kulele kuwe ngokukholwa kwakho emisebenzini esiqediwe uNkulunkulu ayenze eCalvary noJesu Kristu futhi ngaphandle kwalokho akukho kuphiliswa futhi ngaphandle kwalokho akukho nsindiso akukho bandla akukho hlelo akukho nkambiso akukho okuthwele insindiso uJesu Kristu. Yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu ngemivimbo yayo siphilisiwe thina. Yalinyazwa ngesiphambeko sethu iziphambeko ngexolisa. Ngemivimbo yayo siphilisiwe thina. Konke kusenkathini edlule siphilisiwe thina. Manje phezu kwalokho anginalo ukuthi ngaphandle kwemizuzwana embalwa ukuba ngikhulume kule ntambama kini mhlawumbe amashumi amabili imizuzu ngamashumi amathathu sizobeke sesenza umugqo omkhuleko. Usuku ngalunye njengokuvamile abantu abasha bayangena ngakho kuzoba khona amakadi omkhuleko amasha akhishwayo kodwa sizokwenza konke okusemandleni ethu konke uNkulunkulu azosivumela ukuba sikwenze ukukhulekela wonke umuntu ogulayo ofikayo obefuna ukukhulekela. Uma ikhona into enjengomuntu ongena endiza efa ukuphuthuma noma into ethize ngani ningahle nibone umfowethu Williams uBilly Paul noma abanye babo ukuba babangenise endlwaneni ukuthi abafuni abakwazi ukuhlala bayafa bafanele basizwe khona manje awu nibafake endlwaneni ukuze ngikwazi ukufinyelela kubo masinya impela. Kodwa kungcono kakhulu uma ungekho kuleso simo esiphuthumayo ukuthi uzovele nje uthathe izivumo khoro zakho nezinkolelo zakho futhi uzifukele nje eceleni imizuzu embalo isikhathi eside ngokwenele nje ukuba ulalele kulokho okushiwo ngumbhalo bese kuthi ke ukuthi uNkulunkulu wenzani ngalokho athembisa ukukwenza. Nalokho kuzokwakha ukukholwa futhi ungeke udinge ngisho ukuba ube semgqeni umkhuleko noma akukho umuntu okukhulekelayo usuvele uphilisiwe uma nje ungakukholwa yabo. Naleyo inhloso yakho ngokudedela ngokungenisa unembeza kuwe lokho uJesu akwenzele khona. Akunasidingo ukwenyukela lapha futhi ukuqe phansi futhi ukhuleke uqede uze usindiswe. Usuvele usindisiwe kodwa uzofanele ukwemukele. Ukukhuleka kwakho akukwenzi. Ukukholwa kwakho yilokho osindiswa ngakho. Hayi ngomkhuleko kodwa nisindiswa ngokukholwa. Into efanayo ngokuphiliswa. Ngineqiniso bonke bayaqonda lokho. Futhi uma kuba khona izihambi emasangweni akithi sifuna nikwazi lokho njengami uQobo noma leli qembu enginalo lapha osemabhizinisi beFull Gospel. Asimele inhlangano yehlelo elithize kuphela simele amakholwa angamaKristu kuwo onke amahlelo wonke umuntu wemukelekile siyajabula nje ukuba nani. Wena uthi awu ngikhonza ebandleni elithize ngingakhulekelwa na awudingi ngisho nokuthi uze ukhonze ebandleni awudingi kwenza lutho kodwa yenyukela lapha futhi ukholo uNkulunkulu lokho kuphela ofanele ukwenze uNkulunkulu wenza konke okunye kwakho. Manje sengigilikugisile iBhayibheli elilodwa selokhu ngaqala emkhankasweni yokuphiliswa noma ngikhulekela abagulayo njalo. Houston, Texas, nganikwa iBhayibheli iminyaka eyadlulayo, iminyaka ethize eyishumi nesiyagalombili eyedlula umfowethu Kitson neqembu lakhe. Futhi ngaligugisa lelo Bhayibheli emumva naphambili, umhlaba jikelele selize labhalwa lonke ngokuphelele amakhasi ayaphuma kulo. Nganikwa nje iBhayibheli elisha nento ecakile angisuye owenkoloze, ngethemba ukuthi ninabantu anicabanga ukuthi kuzoba okwenkoloze. Ngenkathi nginikwa leli iBhayibheli babe nencane omaka abancane ababili kulo amaribhini amancane liBhayibheli elifana nenganginalo. Umfowethu Kitson wanginika elilodwa lali Schofield iBhayibheli manje hayi ngoba ngivumelana nomnumzane Scofield emanothini akhe manje mhlawumbe abanye benu bayavumelana abanye benu abavumelani kodwa ngiyanazisa nje ukuthi angithathi nje iScofield iBhayibheli ngoba ngikukholwa lokho ngoba ulenzela abane izigaba kanjalo lelo kwakungelinye lamaBhayibheli ami okuqala futhi nje ngase ngakufunda ukulifunda kanjalo futhi nje ngigcina iBhayibheli elifanayo okungukuthi ukuba bengine Thompson chain bekuyoba ngono kakhulu bengizothola ingqikithi yami ngokukhulu kushesha iThompson chain reference kodwa ngenkathi ngivula iBhayibheli iribhini encane yokuqala eBhayibhelini yayinto icayi kakhulu lapho eyayikhona kwakungenkathi uSolomon ebusise ithempeli kaNkulunkulu nenkazimulo kaNkulunkulu yayinkulu kakhulu inkazimulo yaseShekina isendleni kwaze kwathi abapriesti ababe besakwazi ngisho nokukhonzisa Masekuthi ke umuntu olandelayo wabekwe lapho khona uEzra abuya khona wayeselibusisa iThempeli Uma komncane osithathu umkami ayengithengele wona wayese ufaka eBhayibhelini ngingazi unegama lami kuwo kanjalo njalo wawubekwe kuMarko weshumi nanye elamashumi amabili nambili wavele nje wawunamathisela eBhayibhelini futhi wawulapho ke nalokho ngokuthi uma nithi kulentaba ncukuleka futhi nonke niyazi ngenkathi lowo mbhalo wawusengqondweni yami Nina bantu betape lokho kungamhla lezo zingwejeje zingena ngqo kulokho ncamashi kwase kuthi ke into exakile yakho kwakunguthi inyoni yami engiyikhonzile iRobin isithombe sasisomakeni inyoni encane inesifuba esibomvu njengoba inganekwane isho ukuthi yake yaba inyoni insundu kodwa kwakukhona umuntu efa ngolunye usuku esiphambanweni futhi yamdabukela kakhulu umuntu yaze yandizela khona ukuba izame ukudoncula izipikili yona uqobo futhi yaba negazi kuso sonke isifuba sayo esincane futhi selokhu kwasukela ngaleyo nkathi ibe inyoni enesifuba esibomvu Leyo ndlela engifuna ukuhlangana ngayo nomsindisi wami futhi negazi lakhe likwesami ngaphakathi kwesifuba sami enhlizweni yami. Bese kuthi ke umhlangano wami wokuqala umlayezo engizowushumayela phakathi lapha kuse-Phoenix e-Arizona. I-Phoenix yinto engavuswa ingaveli indawo. Yilokho uNkulunkulu akwenzayo uthatha okungelutho avuse okuthize kukho. Nomlayezo wami kulentambama unikwe isihloko okwemizuzu engamashumi amathathu noma amashumi amane indida futhi ngifuna ukufunda embhalweni o eminyakeni embalwa edlule ukuthi ngangithatha iBhayibheli ngithi nginikeza iBhayibheli ngenkathi kuqala ngiqala inkonzo yami futhi nje ngithatha iBhayibheli lakho nabaningi benu bangibonile ngikwenza nje ngilivule kanjalo futhi ngithi osi uphi umlayezo kimi na uvuleka kuJoshua isahluko sokuqala noma iliphi iBhayibheli onganginika lona kwaze kwathi ngobunye ubusuku umbono wafika eniwejwayele ngase ngilibona lelo bhayibheli lehla livela ezulwini nesandla sinokhololo esikhafini kanje kwehla amavesi okuqala ayisishiyagalolunye kaJoshua yilapho engifunda khona kulentambama ekufundeni kwami noma ukufunda kwami umbhalo indikimba yami itholakala evesini leshumi nene ngiqonde isahluko seshumi nevesi leshumi nambili Ngaphambi kokuba sivule iBhayibheli asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje. Manje amakhanda ethu nezinhliziyo zethu kukhotheme. Asicabange lokho. Masingathi nje kube lokho ngumhlangano ojwayelekile. Sinayo leyo ngaso sonke isikhathi. Kodwa asikhuleke kuNkulunkulu ngamunye wethu kuba lona kube ngongavamile ngangokuthi ubukhona bukaNkulunkulu buze banathi ngokuqhubekayo kuze kuphele umhlangano. We are thankful for this. Baba wasezulwini siyabonga ngalenhlanhla enhle kakhulu enesithunzi kuba lapha eFoenix kulentambama sibuthene kuleli holo elikhulu lapha phakathi kwalabo bantu. And now we are just about to approach the Namanje nje sesizosondela ezweni nezi laba inyama lakha phakathi kwethu. Futhi kwangathi kungenzeka futhi Nkosi ukuthi izwi lizoba inyama. Lizothulula ebandleni lakho nabantu bakho ukugcwalisa izithembiso zehora. Njengoba siqonda ukuthi sivala isikhathi, isikhathi siyaphela, sihlangana thaqa nephakade. futhi sisogwini lwasentshonalanga futhi njengoba impucuko ihambile empumalanga kuya entshonalanga kanjalo nevangeli lihambe nayo futhi manje akukho ndawo engaya kuyo kodwa ngokubuyela empumalanga futhi sekuphelele futhi siyakhuleka baba wasezulwini ukuthi leli kuzoba ihora elikhulu kithi sonke ukuze sikwazi ukubuzwa ubukhona bukamoya ongcwele umbhalo walelizwi ngemuva ekwakhiweni kwetabernakele lenyama ezibonakalisa kithi ekuxolelweni kwezono zethu ukuthethelelwa kobubi bethu nangesiqiniseko ukuthi akazukusibalela isono ekholweni nesiqiniseko salokho nokuthi futhi uzophilisa ubuthakathaka bethu futhi akhiphe abantu ezihlalweni ezinamasondo kusuke nezinduku zokugugela futhi ubanike ukubona labo abaphuphuthekile nokwelulwa kwezinsuku zalabo abafayo benezifo ezesabekayo njengomdlavuza nesifo sofuba eseziqhubekile nezifo izinyanga zakithi ezingenakuzithiba sesingaleya kwalokho kodwa uNkulunkulu wena uhamba uye ngale yakwalo lonke ucwaningo lwesayense wena uhamba uye ngale yakwakho konke ukuzindla kuphe izinceku zakho kulentambama ukukhulunywa nokuzwiwa kwezwi lakho endabeni ethi indida ngokuba sikucela egameni likaJesu amen manje bayibhelini uJoshua isahluko sokuqala noJoshua isahluko seshumi isahluko sokuqala nevesi lokuqala Kwathi emva kokufa kukaMose inceku yenkosi, inkosi yakhuluma kuJoshua indodana kaNuni, isikhonzi sikaMose yathi, Mose inceku yami ufile ngalokho suka futhi uwele leli Jordani wena nalaba bantu bonke niye ezweni engibanika lona bona abantwana bakwa-Israyeli. Zonke izindawo aya kunyathela kuzo amathe onyawo lwenu ininikile zona njengalokho ngakhuluma kuMose kusukela ehlale na kuleli lebanoni kuze kufike emfuleni omkhulu umfula iEufrate lonke izwe lamaheti nakuze kube ngasentshonalanga kuyakuba ngumkhawulo wenu Akuyukubakho umuntu ongema phambi kwakho zonke izinsuku zokuhamba kwakho njengalokho nganginayo uMose kanjalo ngiyakuba nawe angiyikukuyeka angiyikukushiya Qina umesibindi ngokuba uyakubabela izwe libe yifa engalifungela uyise ukubanika lona Qina kuphela umesibindi kakhulu Uqaphele ukwenze ngokumthetho wonke ami akuyala ngawo uMose inceku yami ungaphambuke kuwo ngakwesokunene noma ngakwesokhohlo ukuba ube nempumelelo noma aphi lapho uyakhona Le ncwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho kepha wodlinza ngayo imini nobusuku ukuba uqaphele ukwenza njengakho konke okulotshwe kuyo ngokuba lapho uyakuhlahla melisa izindlela yakho yakuphumelele kahle Ngikuyalile na qina umesibindi ungesabi ungabe naluvalo ngokuba inkosi uNkulunkulu wakho unawe noma phi lapho uyakhona Then speak Joshua unto the Lord in the day UJoshua wayesekhuluma enkosini mhla inkosi inikela ama-Amori phambi kwabantwana bakwa-Israyeli yathi ebusweni bakwa-Israyeli yima elanga yima eGibiyoni nawe nyanga esigodini sase-Ajaloni laselima ilanga nenyanga yahlala abantu baze baziphindiselela ezitheni zabo akulotshiwe yini lokhu encwadini kaJasheri na Ilanga lemaphakathi nomkhathi alisheshanga ukushona ungathi usuku lonke Aluzange lube khona usuku olunjengalo ngaphambi kwalo noma ngasemva kwalo lokuba inkosi ililalele izwi lomuntu ngokuba inkosi yamlwelwa uIsrayeli Inkosi mayenezele izibusiso zayo ekufundweni kwamazwi ayo manje indaba kulentambama Indida. Now the word manje igama indida njengoba kade ngilibheka nje futhi ngiqiniseke ukuthi bengiqinisile igama indida lisho ukuthi buka Webster ukuthi yinto engakholakali kodwa iqiniso. Manje niyazi sisizwili sakhe sidala ukuthi iqiniso yilona elikakhulu. Bakubiza ngokuthini lokho na? Lixake kakhulu kunenganekwane. Iqiniso linjalo ngoba uma umuntu ekhuluma iqiniso ngezinye izikhathi kuxakile kakhulu. Ngazi umngane wami lowo entsha eColorado babenokuhlola bezoba nokuhlola ezinyamazaneni ama-elk. Futhi kwakukhona umhlambi wezinyamazane ama-elk ezingamashumi amabili nanye emhlambini. Nomngane wami ngenkathi wayekade esemumva lapho ezingela. Futhi ngesikhathi abaphathi benyuka futhi babekhokhe inani elikhulu ezokongiwa zazi kwenzile ngenye yalezi zimoto zaseqhweni ukuba babuyele emumva futhi babenokuhlola izinyamazane ama-elk. Wathi beningafanele nichithe yonke leyo mali. Nginganitshela ukuthi zingaki izinyamazane ama-elk ezilapho. Futhi bamhleka nje bathi zingaki na? Wathi ziyishumi nesishiyagalolunye. Wathi bezingamashumi amabili nanye. Ngase ngibulala ezimbili zazo. Nomphathi wamhleka, uvunyelwe kuphela ukubulala eyodwa. Uyazi, wayesethi wathi ya ngiyazi ukwenzile. Awu, wathi yilokho engikwenzile, bekunezinyamazane ama-elk ezingamashumi amabili nanye, ngase ngibulala ezimbili. Nomphathi wavele wahleka nje wayesehamba ebuyela emumva, futhi yilokho okwakukhona izinyamazane ama-elk eziyishumi nesishiyagalolunye. Yabo, waphendukela kimi wathi, yabo mfundisi, khuluma iqiniso nje, abantu ngeke balikholwe. Yabo, khuluma iqiniso nje, ngakho ngempela ixake kakhulu impela kunenganekwane. UJoshua lapha incwadi eqinisweni, incwadi yokuhlengo yeTestament elidala. UJoshua besingayithatha ngokuthi iyilokho incwadi yokuhlengwa, ngoba ngokuthi ukuhlengwa kunezingxenye ezimbili. Ukuhlengwa nomaphi kunezingxenye ezimbili, lokho ngokuthi ngokuphuma nokungena kuthatha izingxenye ezimbili ukwenza ukuhlengwa, ukuphuma ukungena.
Represented the law which brought
Mose wayemele umthetho owabakhipha eGibhithe, futhi kanti uJoshua wayemele uMose wabathatha wabafaka ezweni lesithembiso. Enye indlela yayingukuthi umthetho noMusa kwakuyimikhakha emibili ehlukene yomiyalo kaNkulunkulu. Manje umthetho wabakhipha uMose, futhi uJoshua wabathatha wabafaka. Umele futhi into ethize yosuku lwethu. Manje imele njengoba babesohambweni bevela eGibhithe bengena ezweni lesithembiso, kanjalo nathi siphumile emhlabeni waseGibhithe inxushunxushu endleleni yethu ebheke ezweni lesithembiso. Ekhaya likababa wami kukhona izindlu eziningi. Ukuba kwakungenjalo bengiyonitshela uJohane weshumi nane ukuphuma ukuyongena. Ngumthetho osilethela ukuba siqonde ukuthi sisephutheni, kodwa ngumusa osithethelelayo. Umthetho awunathemba lokuhlengwa ngenxa yokuthi nokukuqedela awunamusa kuwo, ngoba umthetho kuphela ukhomba ukuthi uyisoni, kodwa umusa uyakutshela ukuthi uphuma kanjani kuwo. Umthetho uyiphoyisa elikufaka ejele, kodwa ukuhlengwa yilowo ofika wahlawula inhlawulo yakho wase uphuma kuwo, wase ungena emseni wabase-Efesu. Manje sithola into efanayo iTestament elidala. Ngicabanga ukuthi le ncwadi kaJoshua iyafanelana izwi elifanelanayo lakho belingaba yilo incwadi yase-Efesu yeTestament elidala. Incwadi yabase-Efesu yeTestament elidala ibingaba yinto enhle ukwetha isihloko le ncwadi kaJoshua, ngoba ifanelana ngempela kulokhu. Manje sithola ukuthi uJoshua emele uMusa noma enye inhlawulo ukuthi kwakungeke kwaba khona ngesikhathi esifanayo umthetho owawukhona ngaso. Kanjalo naye noma imuphi umlayezo awukwenzi lokho kuqhubekisela abantu phambili. Uke ulungelane nomlayezo osewedlula, ungeke ukwenze. Yilapho eninenkathazo khona namhlanje. uJesu wathi ngabe noma yimuphi umuntu uyasithatha yini isiqephu esisha sengubo bese esifaka kwendala na noma afake iwayini elisha ezimvabeni ezindala na ziyabhubha ziziqhumisa zivuleke ngeke zalimela. Futhi uJoshua wayengeke enhlobo abe senkonzweni yakhe kwaze kwaba semva kokuba uMose esehambile. Ngakho niyalibona lona impela ivesi lokuqala lapha. UMose inceku yami ifile. Manje sukuma futhi uthathe laba bantu ubayise ezweni lesithembiso. UMose emele umthetho wayesigcinile isikhathi sawo. Kungukuthi umthetho wawususisebenzisile isikhathi sawo. Baqala ukuphuma ngempela nomusa. Okokuqala nje, ngaphambi kokuba babe nomthetho, babe nomusa. Ngenkathi beseGibhithe bengenamthetho, awukho muntu ezansi lapho, kwakungabapriesti nje, kanjalo njalo, kodwa babengenamithetho, umthetho wawungakanikezwa. Umusa wabahlinzekela umprofethi, kanti futhi umusa wabahlinzekela ukubuyisana, iwundlu lomhlatshelo. Singena kulokho kuleli viki emhlatshelweni igazi ngoba lapho kubekwe ukuphiliswa kwenu. Ngakho ukubuyisana kwahlinzekwa ngaphambi kokuba kube khona noma yimuphi umthetho. UMose wawuphambi komthetho, ngesikhathi somthetho nasemva komthetho. Ngakho wawukhona uJoshua emele uMose wayehambisana ngqo nomthetho kodwa wawungenakusetshenziswa inqobo nje uma umthetho wawusendaweni yawo efanele.
In this last day.
Futhi lenze njalo nezwe lebandla ngalolusuku lokugcina lifikile. Lilibambile ikhaza lalo kodwa kuze isikhathi lapho lifanele likhawuke, lifanele likwenze. Kuzoba khona abase Efeso futhi balolu hambo njengoba nje yayikhona eminye imihambo. Kuzofika abase Efeso neEfeso owase Efeso balolu hambo. Esisani lapho khona lo mthetho wawungasoze wasisindisa isoni njengoba ngikhombile wawungeke. Ngakho ke izwe lesithembiso lalimele usuku lomusa. Niyabo wayengenakubangenisa kulolu hambo. Futhi uma niqaphelile kulolu hambo babenezigaba ezintathu zohambo lwabo. Kuqala kwakungukulungiselela ngokukholwa ezansi eGibhithe phansi kwewundlu lomhlatshelo. Base bewela ulwandle olubomvu bayongena ehlane ukwehlukaniswa okwakumele esinye isigaba sohambo. Isizathu phansi kwakulungiselela ngenkathi bonke bema ngomumo kwasekuthi sebefika olwandle olubomvu kwabakhona ukwehluleka futhi. Abantu abakholwanga emva kokuba izinto eziningi uNkulunkulu ayezenzile babesalokhu bengakholwa. NoNkulunkulu wavula ulwandle olubomvu wayesebayisa phambili esifundiswa ukuthi bonke abantu babhaphathizwa kuMose phansi kwefu nasolwandle. Manje babhaphathizwa baphenduka futhi babhaphathizwa futhi bayaphuma ukuba bahambe ekuphileni okusha ezweni elisha ohambeni olusha. Phakathi kwabantu abasha nesandla sikaNkulunkulu siphezu kwabo. Kodwa egcineni kufika endaweni kulokhu uhamba ababenakho ukuthi babenganelisiwe ngokuhamba kwabo komusa. Babefanele beze entweni ethize ababengazenzela yona. Manje lapha abantu becabanga khona namhlanje ngokuphilisa kaNkulunkulu noma omunye umsebenzi othize womusa kaNkulunkulu ukuthi kukhona okuthize ofanele ukwenze. Wena ayikho into ofanele uyenze kodwa ukuthi ukholwe. Kholwa nguNkulunkulu nje. Futhi bona ukuba babeqhubekile isithembiso abasinikwanga ngaphansi komthetho. Isithembiso sanikwa ngaphambi komthetho. Ngaphandle kwanoma yimiphi imibandela kuso. Ngilinikele lizwe ambali ningene kulo. Kodwa ngaphambi kokuba bafike kuleso sithembiso, banquma ukuthi kwakukhona into abafanele bazenzele yona bona. Futhi ukuthi sisakuthola lokho phakathi kwezidalo ezingabantu, siyathanda ukuba ngaleyo ndlela. Ikhona into esifanele siyenze, siyakuzwa lokho ukuthi sifanele sibe nento ethize kuyo futhi. Nokuthize kukho lokho ngokuzinikela kwakho kwentando yakho uqobo, umbono yakho uqobo, entandweni nasembonweni kaNkulunkulu somandla. Futhi sekuphelile, yilokho kuphela okukhona. Thatha ithembiso sakhe nje ungacabanga ngalutho olunye hamba ngaso noNkulunkulu ukwenza konke okunye kwaso. Bonake babefuna umthetho uNkulunkulu njalo kunika isifiso senhliziyo yakho wethembisa ukukwenza. Kodwa sithola ukuthi ngenkathi bejika isinyathelo esisodwa ngasohlangothini lwalokho uNkulunkulu ngokwasekuqaleni ayebethembise khona. Khona-ke lokho kwakuyiva enyameni waze wathi umthetho wasuswa. Kwaze kwafika uJesu Kristu futhi wabethelwa ukuba asuse umthetho, kwakuyiva enyameni. Futhi noma yini ozama ukuzenzela yona phakathi kwakho uqobo njalo kuyosebenza ukuba kukuhlazise, kuyosebenza esiqini sakho. Jega lula kholwe uNkulunkulu nalokho kuyakucazulula. uNkulunkulu akwethembisa, ngiyinkosi uNkulunkulu wenu ophilisa zonke izifo zenu. Niyabo. Uma ekhona phakathi kwenu abagulayo, mababize amalunga ebandla. Wethembisa, imisebenzi ayenzayo iyakwenziwa ebandleni lakhe. Kungani size semukele izinhlangano kanjalo njalo eziyobhala lokho zikususa encwadini na? Niyabo, kuba yiva enyameni. Futhi lapha ngesikhathi sokugcina sihlangana nento futhi ubuso nobuso kukuma-Methodist, ama-Baptist, ama-Presbyterian namanye. Niyabo, nina ningeke naqhubeka, nifanele nibuyele kulo lonke ivangeli eligcwele. Lenzelwa umuntu ogcwele nguNkulunkulu ophelele owenziwa inyama wakha phakathi kwethu. Futhi siyazi ukuthi lezo zinto ziqinisile. Manje uma siqaphela-ke uhambo lwabo ehlane, yilapho bathola khona iphutha labo elikhulu kunawo onke u-Israyeli ake alenza kuze kube yiCalvary. Kwakungenkathi ku-Exodusi weshumi nesishiyagalolunye bemukela umthetho esikhundleni somusa. Babenomusa, babenomprofethi, babeneundlu nomhlatshelo, babenokuhlengwa. Babelethwe bajabula olwandle olubomvu, babekade bephilisiwe ezifweni zabo, babekade benamanzi aphuma edwaleni elishayiwe, babenemana ephuma ezulwini. Yonke into ababeyidinga yayikade inikeziwe, futhi noma kunjalo babefuna enye into. Manje lowo ngumfanekiso ophelele wabase-Efesu bakithi namhlanje impela. Siphuma phansi kukalunda, sahamba sedlula ekungcwelisweni phansi kwe-Methodist, sase singena ekubuyiselweni phansi kwe-Pentecost impela, njengoba kwakunjalo uhambo lwasehlane. Futhi ngenkathi uNkulunkulu esikhipha senza kahle kakhulu, kodwa senzani na? Sasifuna ukufana nabo bonke abanye. Manje sithole ukuthi umusa yiyona nto kuphela esithatha isedlulise neze umthetho. UJoshua lapha ungumfanekiso wenkonzo yosuku lokugcina. Niyabo, manje khumbulani lezo zigaba ezintathu zohambo. Konke okwalo kwakhawuka, kuqala umthetho nayo yonke into kwadingeka ukhawuke ukuze uJoshua, noJoshua igama elifanayo njengoJesu, Jehova Msindisi, owabathatha ebasusa ehlane labo bayongena ezweni lesithembiso. Manje ngiyazi abaningi babambe, futhi angifuni ukuphikisana nezifundiso ezinkulu, kodwa abanye babambelela ekutheni izwe lesithembiso limele izulu. Lalingeke lamela izulu. Lalingeke ngoba babenezimpi nezinkathazo nengxaki nakho konke ezweni lesithembiso. Alimele lona izwe lesithembiso. Kodwa niyaqaphela ngaphambi nje kokuba bangene ezweni lesithembiso, konke okwemehluko okwakuveke phakathi kwabo. Enye yezinto ezinkulu kwakunguKhora, wayengabufuni lobu buholi bomuntu oyedwa. Untathani nokuthi benyukela kanjani phambi kwaMose, futhi bazama ukumtshela ukuthi umlayezo awufanele ukuchaza lokhu, futhi babeka ukuhumusha okwehlukene kukhona imibono yabo uqobo yalokho okwakuyikho, futhi bonke babhubha. Bonke uJesu wathi akusalanga namunye wabo, kodwa kwaba yilabo ababhubha. Batho baba bethu badla imane ehlane esikhathi seminyaka engamashumi amane, uJohane ongcwele wesithupha, uJesu wathi futhi bafile bonke. File kusho ukuthi bahlukaniswe phakade. Bafile bonke, nokho bakujabulela ukuzwa umlayezo, nokho bayijabulela imane eyawayo, hayi enye imana, imana yangoqobo. Kodwa uma sekufika esikhathini sangenkathi uBhalami ephuma nemfundiso yakhe yamanga, futhi wathi sonke simunye, Asabisane ani ndawoye futhi sivumele abantwana bethu baganane nasi sizwe esikhulu sizonenza nibe bakhulu kanye nathi manje noma ubani onokuqonda ukukhaliphile kwabomoya angabona kahle impela leyo nto efanayo kushona namhlanje baganisa bonke ndawonye futhi kwakuyisono esingenakuthethelelwa asizange sithethelelwe kwa-Israyeli kodwa ke uJoshua wavuselwa uphumo manje siyafundisa esambulweni isahluko sesithupha ngiyakholwa ya isahluko sesithupha sezimpawu eziyisikhombisa okufanele incwadi ukuba inamathiselwe ngezimfihlakalo eziyisikhombisa noma izimpawu eziyisikhombisa isambulo sesithupha naso osukwini lokugcina isambulo seshumi esambulweni seshumi sithola ukuthi iLaodikeya isithunywa sokugcina sonyaka wokugcina nangesikhathi sesiprofeto saso ukuthi izimpawu eziyisikhombisa ziyovulwa izimfihlakalo eziyisikhombisa izimfihlakalo ezikasikhombisa ezazikade zishiyiwe kuyo yonke iminyaka kwakukade kukhona okunye kwalo okwakukade kushiyiwe umguquli akabanga naso isikhathi sokulinakekela ngezinsuku zikaLuda kuphela washumayela ukulungisiswa ngokukholwa wayesehambile benza ibandla emva kwalokho kufika uWesley washumayela ukungcweliswa kwakulapho bese ke kufika amaPentecostal Kodwa siyathenjiswa ngokwezambulo seshumi nangokukamalaki wesine nolukongcwele wamashumi amabili nambili eleshumi nesikhombisa kanjalo njalo ukuthi kuzoba khona abase-Efesu kulokhu. Kukhona wathenjisiwe bangani kufanele kufika abase-Efesu ukuthi lezi mfihlakalo ezikasikhombisa zezwi likaNkulunkulu zifanele zisombululwe. Futhi kusonyakeni waseLaodikeya lapho okwenzeka khona lokhu ngikholwa ukuthi silapho ngikholwa ukuthi sisemathunzini ngo okufika kwendodana kaNkulunkulu futhi njengoJoshua ngaphambi nje kokuba abase-Efesu bavuswe wavuswa kanjalo noJohane Mbhaphathizi ngaphambi nje kowase-Efesu olandelayo futhi sithenjiswa omunye abanye abase-Efesu kubikezelwe lapha ebhalweni ngakho ke ngicabanga ukuthi siphila kwabase-Efesu futhi sibuyela futhi siyethenjiswa lokho okwashiywayo ngesikhathi saleyo minyaka esikhombisa manje ungeke wenezela lutho encwadini noma ungathathi lutho kuyo isambulo samashumi amabili nambili eleshumi nesishiyagalombili sisho njalo Uyokwenezelwa izwe lilodwa noma athathe izwe lilodwa isabelo sakhe siyosuswa encwadini yokuphila manje ngeke sanezelela noma sisuse ngakho ke siyazi ukuthi uLuther wayengenaki ufinyelela kukho uWesley kanjalo njalo abaguqula uKnox uFinney uCalvin kwehle njalo kanjalo njalo abazange balithole lonke kodwa ababenakho kwakuyiqiniso levangeli Kodwa manje ezinsukwini zokugcina sinikwa ukuqonda ngezwi ukuthi sizoliqonda ngoba kuzofika unyaka wase-Efesu kulo futhi silapha. Manje indida ngizokushiya lokho kulenge ngoba ngineminye nje cishe imizuzu eyishumi sizobeke sesiba nomugqa womkhuleko. Indida! Kukhona abanye abantu banamhlanje abangakholelwa ezimangalisweni bathi nje bangeke bakholwa ukuthi ikhona into enjengezimangaliso kulonyaka wesimodini. Angiqonde kusho noma yini embi ngalowo muntu kodwa ngokomoya bandikindiki. Bona baphuputheke ngokomoya. Abanakho ukubona ngokomoya noma imizwa kamoya nhlobo. Isizathu akukho umuntu ongahlala esiqhumeni sabantu lapho mongwele ehlela khona akulandaba noma eyisoni uqobo noma wesifazane kodwa babophezelekile ukuzwa ubukhona bukaNkulunkulu uma ubona izwi athembisa ukuthi liyagcwaliswa Kona ke ubungaba ndikindiki futhi uma ukubona ngamehlo akho uqobo kwenzeka khona ke ungabe uphuputhekile ngokomoya angikhulumi ngokomzimba Kodwa ungaba ngophuthekile ngempela ngokomoya futhi ube nokubukhali ukubona ngokomzimba Ngiyamkhumbula u-Elija ezansi edothani ngenkathi ephuma futhi washaya yonke impi umpuphuthe na ibhayibheli lathi wakwenza futhi wabaholela ngqo ophathe ngenkathi bengamazi ukuthi wayengubani futhi nokho wayenobuyena nje impela lokho ayefanele ukubukeka njengakho kanjalo njalo futhi waphumela ngokubo kodwa babephuphuthekile. Futhi umama ebukhuleni kukaNkulunkulu aphilayo umama phansi kwegcobo lukamoya futhi ubani unyakaza futhi noma kunjalo ngeke ukuthinte ungakubona okwashiwo nguNkulunkulu kusenyayelwe kuwe ngokupheleleyo bese-ke kubonakaliswa futhi noma kunjalo ungeke ungene ungalikholwa manje-ke lapho ungeke usaficwa usuvele ufile undikindiki kuphuthekile awusekho. Base bekwenze ngokupheleleyo izwe ngiyamangala uma lowo muntu ongakholelwa esimangalisweni ngiyamangala futhi uma bengaba kuphela izinto ezingakwenza eyikho ngempela ngabe yilabo abafakazelwe ngokwesayense na. Ngiyamangala uma ubungaba noma imuphi usosayensi kumbe noma ubani ongakholelwa esimangalisweni kuba angichazele ukuthi leli zwe limi kanjani emkhondweni walo. Isiphina kanjani isikhathi salo siphelele ekuzungezeni kwabazwe nangendlela elihamba ngayo futhi nje liphelele na? Asinayo imishini iwashi noma yiluphi uhlobo olungagcina isikhathi kanjalo kuyokwehluka imizuzu embalwa njalo ngenyanga kodwa lelo langa lisesikhathini ngqo. Izinkulungwane zeminyaka ziyaqhubeka linyakazi neze impela ngokuphelele. Ukuthi inyanga ingakwenza kanjani izigidigidigazi zamamayela ukusuka emhlabeni ngabe isalokhu ikwazi ukulawula ukungenisa nokuhlehla kolwane. Ngitshela ukuthi kwenzeka kanjani kulo mthala esiphila kuwo ikwazi kanjani inyanga ukuba nomphumela phezu kwamanzi emhlabeni na? Ngokwesayensi ngitsheleni ukuthi kwenziwa kanjani. Ngeke kwenziwa ngoba ayikho indlela yesayense yokukusho. Kodwa uNkulunkulu wabeka inyanga ukuba iqaphe ulwandle. Futhi uma inyanga iqala ukufulathela, uma umhlaba usuka uphenduka, nakungena kungenisa nokuhlehla kolwandle. Kodwa uma uvuka ngakusasa ubuka emuva ngapha, ukungenisa nokuhlehla kolwandle kubuyela endaweni yakho futhi ungumlindi. Oh wena uthi lokho nje kusogwini lolwandle khabo lokho kusenhla le eArizona kubuye kuyothi ngungale esifundazweni saseKentucky noma ikuphi lapho omba khona umgodi phansi emhlabathini kude ngokwenele ukuba uthole amanzi alosawoti uzothola uma lokho kungenisa nokuhlehla kolwandle kuphuma lawo manzi alosawoti ehla angene epayipini. Futhi uma ukungenisa nokuhlehla kungena ayaphakama nawo amagula amamayela avela ogwini lolwandle. Lesingashumayela itshumayelo kulokho ukuthi kukanjani uNkulunkulu akunandaba osenkazimulweni kodwa izimiso zakhe ngumphumela ofanayo ezweni lonke futhi noma yimuphi umuntu othatha isithembiso. Izimiso zakhe ziyanikezwa kunemithetho yemvelo futhi bazoziphatha ngokwethembeka uqobo usukela ePentecoste kumbe noma isiphi esinye isikhathi. Noma isiphi isikhathi uNkulunkulu enza ngaso isithembiso usayo lokhu ehlezi naso isithembiso ungakhathaleki ukuthi abantu bakuphi ukuthi kukhale ngezinkulungwane ezingaki zeminyaka imithetho yakhe ihlala ifana njalo njalo.
How the seed falls into the ground and it rots.
Ukuthi imbewu iwela kanjani emhlabathini futhi ibole nokubuye iveze ukuphila. Ukweka sengathi uma ibizo-ke ize iveze ukuphila, ibizoba lapho uma isesimweni sayo esiphelele. Uma ukuphila kwaye kwaba kuyo, manje-ke kungani ingeke nje iyavela nje na ifake emhlabathini ukuphila kuyaqhuma. Kungani konke lokho okuzungeze lokho kuphila? Konke kuzungezele yombewana okungekho umuntu ongathola ukuthi kukanjani ukuthi sonke isakhi esizungezele yombewana kumele sife na ukuze iqhume ibe ngokuphila okusha. Kodwa yonke into eyizungezile ifanele futhi ife futhi bole ngaphambi kokuba iqhume iphile. Njalo nangomuntu ngamunye ingoba nje uma usekhona noma imiphi imijovo yabantu imibono yabantu khona-ke imbewana yokuphila kaNkulunkulu moya ongcwele ngeke usebenze. Ngeke waphiliswa inqobo nje uma kukhona iqhezwana ndawo ukuthi ayikaboli.
Senayo yonke imisuka yomuntu, yonke imiqondo yesayensi, zonke izinsuku zezimangaliso sebedlule, kubizwa kanjalo. Konke lokho kufanele konke kungafi kuphela, kodwa kubole bese kuthi-ke usukela lapho mina imbewane yokuphila ekuphileni okusha, yileyo ndlela kuphela engamila ngayo. Yingalezo sizathu singakutholi esicelayo, sizama ukuthatha nathi okuningi kakhulu kwemibono engeyethu. Yingalezo sizathu ibandla lamaLuthela lingazange liqhubeke ledlule kunalokho elakwenzayo amaPentecostal nabanye, ngoba bajova ngesigejane sosiyazi bezenkolo. Lokhu bekungafanele kube ngale ndlela. Lokhu ngokolunye usuku nalokhu kwakungowalowo. Sithela lapho-ke kungeke kwakhula kube leyo mfanekiso phelele kaKristu. Lize lithi lonke izwi kaNkulunkulu lemukelwe lingene kuwe, bese-ke uba yilelo zwi linjengembewu nje eyangena emhlabathini. Ngithanda abachaze amaHebheru 11:3. Usosayensi omkhulu kunabo bonke esake saba naye ngokwazi kwami kwakungu-Einstein. Ngenkathi lapha esikhathini esingeside sedlule eNew York, ngangilalele lokho ayekushilo. Futhi wayekhuluma ngomthala nokuthi wawuphume wakude kangakanani, futhi wafakazisa ukuthi kwakukhona iphakade. Ukuthi kanjani umuntu ehamba amamayela ayizigidi ezingaka ngehora bekungamthatha angaka, noma iminyaka yokukhanya okuyisigidi ngehora bekungamthatha iminyaka engaka ukufika lapho okukodwa izinkulungwane ezingamakhulu amathathu, noma into efana naleyo bese-ke kuba izinkulungwane ezingamakhulu amathathu ukubuya. Bese-ke efakazisa ngakho ngandlela thize ukuthi indoda yayisihambe kuphela emhlabeni iminyaka engama shomahlani phakade. Nalowo ngumthelo mncane nje ngenkathi uNkulunkulu eyiphephetha esandleni sakhe. IBhayibheli lasho no-Einstein ekugcineni waphetha ngalokhu, yinye kuphela indlela noma yimuphi umuntu angachaza ukuqaleka kwaleli zwe. Leyo itholakala kumaHebheru 11:3. Siyaqonda ukuthi amazwi adatshulwa ngezwi kaNkulunkulu, kunjalo impela. Isayensi ngeke ngisho ikuthinte, bese-ke uthi awukholelwa ezimangalisweni na? Ubungakwenza kanjani na? Wayengakwenza kanjani ukuba noma yimuphi usosayensi ake achaze imvula kaNowa, lapho kwakungakaze kwehle neconsi lemvula phezu komhlaba kwaze kwaba lelo suku na? Kodwa uNowa wathi iyoba khona imvula. Futhi ngenkathi imvula kaNowa ifika iphambene nayo yonke isayensi, kwakungekho mafu phezulu lapho, yayingakaze ibe khona imvula phezulu lapho, babengafakazisa ukuthi kwakungekho mvula phezulu lapho. Kwasekuthi-ke ngenkathi uNkulunkulu evula amazulu futhi wathulula iphophoma eyagugula umhlaba, leyo kwakuyindida. Ukuthi akuthathwa ngengqondo ngempela kanjani akuchazeki, kodwa siyazi ukuthi uNkulunkulu wakwenza ngoba iBhayibheli lasho njalo. Futhi sinobufakazi obubonakalayo emhlabeni namhlanje ukuthi kwakunjalo, uNkulunkulu wakwenza, leyo kwakuyindida. Ngenkathi uNkulunkulu ethatha indoda endala egama lingu-Abrahama eneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu ubudala, nomkakhe namashumi ayisithupha nanhlanu iminyaka eminingi esedlule isikhathi sokuphila ukuyeka ukuya esikhathini. Futhi ngenkathi ethatha leyo ndoda futhi wayinika isithembiso ineminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu ubudala kulona wesifazane ayemganile udadewabo wabo ingxenye, futhi wayehlale naye kusukela eseyintombazane, babeshade ngenkathi cishe eseyitshitshi. Futhi lapha wayeseneminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu ubudala, wayesethi uzoba nengane ngalowo wesifazane. Futhi ukuba-ke u-Abrahama wayethe angikholelwa ezindideni, angeke nje ngakwemukela lokho, kwakungeke kwenzeke. Kodwa nyabo, uma uthi ukholwa noma yini khona-ke ufanele ukufaka emnyakazweni. Manje u-Abrahama wayalwa ukuba azehlukanise nakho konke okungakholwa futhi ahambe noNkulunkulu yedwa. Futhi esikhundleni sokuya ngokuba buthakathaka waya ngokuqina, futhi kwathi eseneminyaka eyikhulu ubudala noSara wayenamashumi ayisishiyagalolunye ingane iyafika. Wayengayithatha kanjani u-Abrahama indodana yakhe le emumva uhambo lwezinsuku ezintathu, mhlawumbe amamayela angamashumi ayisiyagalolunye kunoma yiphi impucuko phezulu esiqongweni sentaba lapho inkosi yayimkhombise khona ahamba ayonikela ngendodana yakhe uqobo u-Isaka na? U-Isaka ethwele izinkuni njengoba sazi okungumfanekiso kaKristu, naphezulu kulentaba wayezonikela ngo-Isaka njengomhlatshelo. futhi ngenkathi egcwalisa yonke into uNkulunkulu amtshela yona kodwa ukugwaza indodana yakhe uqobife emphinjeni wayo ngenkathi ehosha umese emgodleni futhi waphakamisa isandla sakhe ukulalela uNkulunkulu ezwini ukuba iBhayibheli lasho ukuthi wayazi ukuthi uNkulunkulu wayenganakusenza ithembiso ngaphandle uma ayesidina futhi wabemukela njengokuvela kwafileyo ukuthi wayekwazi ukumvusa kwafileyo futhi abuye amnika yena futhi lapho esekulungele ukulalela uNkulunkulu ekugcwaleni kwalo wabamba isandla wayesethi zithibe Abrahama futhi wawukhona inqama ihukiwe ehlane ngasemivinini ngezimpondo zayo esiqongweni saleyo ntaba lapho okukhona amabhubesi izimpisi amanehi izimpisi amakanka nezilwane ezinkulu eziyizidlova ezingayidla imvu futhi manje-ke wayephezulu esiqongweni sentaba lapho okungekho manzi khona leyo mvu yafika kanjani lapho u-abrahama wayecoshe amatshe amacala onke ukwakha i-altare kodwa inqama yayilapho empeleni kwakuyindida futhi noma yimuke umuntu omkholwayo uNkulunkulu futhi omthatha ezwini lakhe kungela ndaba ukuthi isimo sinjani uNkulunkulu uzokwenza enye indida ukugcina izwi lakhe ngokuba u-Abrahama wabiza indawo ngokuthi Jehova Jira inkosi izibonele ngokuhlinzeka umhlatshelo usengabangela ukuba indida yenzeke angakwenza lokho kuyentambama uma nje nizomthatha ezwini lakhe uDaniel emphandweni emphandweni ogcwele amabhubesi alambile kwakungenzeka kanjani ukuthi lowo muntu kwakungenzeka kanjani ukuthi lowo muntu phezu kwamabhubesi alambile ahlale emtateni nawo busuku bonke ngaphandle kokulinyazwa na ingelosi yenkosi ingabonakali kunoma ubani omunye yayimi lapho kwakuyindida into ethize yayifanele ilivimbe lelo bhubesi ukuba lifinyelele kuye ngenkathi abantwana bamaHebheru beyongena esithandweni somlilo lokho okuphambene nakho konke ukuqonda kwesayense kulowo nyaka omkhulu kwakungesikho okwesayense kumuntu ukuba aphoswe esithandweni esasikhona ukuthi indoda ibenyusela lapho yabhubha futhi bawela phakathi esithandweni futhi bahlala kuleso sithando isikhashana lento kuphela esayenzayo sabaqaqa emaketangweni abo leyo yindida kwakungachazeki akuthathwa ngengqondo kodwa nokho kuyiqiniso nangujoshua esikhuluma ngaye ukuthi yaba kanjani leyo ndoda indoda ejwayelekile eyayisanda nje kwedlula ebenjini lezivumokholo indoda eyayizibumbile nemithetho nomgubho engenalutho kuyo esho noma yini ngokunika indoda amandla ukuba imisilanga kodwa lapha inokuthunywa kokuvela kuNkulunkulu ngiyakuninika sonke isiqephu somhlaba amathe onyawo lwenu anyathela kuwo ngiyaba lapho nesitha sachithwa ilanga lase liyashona umala wamakhosi ayenesikhathi sokuqoqana ndawonye futhi ngosuku olulandelayo impela wayezolahlekelwa indoda kodwa uJoshua wayazi ukuthi wayedinga ukukhanya kwelanga futhi wabuka phezulu elangeni wayesethi yima uthule phezu kwegibiyoni futhi nyanga yima lapho phezu kwe-ajaloni futhi isikhathi esiwusuku lonke lobo kwakungubusuku bonke ilanga lama lathula nenyanga yama lapho leyo yindida indoda ihamba entandweni kaNkulunkulu yakwazi ukwenza into enjengaleyo ngokuba yayise se-Efesu futhi kowase se-Efesu nenevangeli impela kwakuyindida Mose nenduku esandleni sakhe ukuba ehle futhi akhulule abantwana bakwa-Israyeli kwakuyindida ngenkathi iGibhithe yayinawo onke amabutho nendoda yabo eqeqeshwe kahle kwakuyindida ukuzalwa yintombi kwakuyindida yayingakwenza kanjani intombi kuphambene nakho konke ukuqonda kwesayense owesifazane owayengazindoda akwazi ukudla mntwana futhi kungasumntwana kuphela kodwa u-Emanueli wafakazisa ukuba abe yikho impela okwathi uyoba yikho kwakungenzeka kanjani lokho na kwakuyindida ngoba uNkulunkulu wakhuluma kumprofethi wakhe amakhulu eminyaka ngaphambili nomprofethi walilalela izwi kaNkulunkulu nezwi lakhulunywa ulizwi waba yinyama wakaphakathi kwethu futhi siyakukholwa lokho impela kwakuyindida ukuthi wayekwazi kanjani ukuhamba phezu kwamanzi lokho kwakuyindida isidalo esingumuntu ngokosayizi wezinyawo zenu wayengekwenze lokho kodwa wakwenza Wakwina, ukunga tazegi kutwa, noko kwa kuindita, unkulungulu wakwenza, siyakukholwa. Wapha abantu abayizinkulungwane ezinhlanu, ezinhlanu, ezimbili, namabhiskidi amahlanu, na, kodwa wakwenza. Akandisanga izinhlanzi kuphela kodwa izinhlanzi eziphekiwe. Kungasizo ezinkwazi kuphela kodwa izinkwa eziphekiwe. Waye waphendula kanjani amanzi abe yiwayini na? Konke indita. Waphilisa abagulayo. Okungukuthi abanakhogo. Okungukuthi abanalutho kulolu suku isayense ayinakho ukwelapha ukhogo. Kodwa uJesu walapha ngezwi lakhe kwakuyindita.
And he's the same yesterday, today, and forever. His word is
the same.
He raised the dead. After the mortal life,
it goes to ukuphila okufayo kungasekho kubo uLazaro indoda nabesifazane wasenayini nendodakazi kaJairo wavusa abafileyo ngezwi lakhe ngoba uyizwi. Bese kuthi ke enye into enkulu sengivala ukufakazisa ukuthi wayengumesiya ukufakazisa lokho ayeyikho wathi ngeke afike ngokuhlelekile nempendulo ezwini nezwi lathi ngenkathi ekhuluma kubaprofethi inkosi uNkulunkulu wenu yakuvusa umprofethi onjengami. Kwakukade kukhona indoda amaningi avuswayo futhi kwakukade kukhona amakhulu ngamakhulu eminyaka babengenamprofethi. Oh, babekade benabapristi nendoda enkulu futhi njengoba sifunda umlando phakathi kwesikhathi sikaMalakhi noMathewu iminyaka engamakhulu amane kwakukade kukhona indoda enkulu kodwa kwakungekho umprofethi. Bese kuthi-ke ngenkathi efika enkundleni ukufakazisa ukuthi wayeyilabo base-Efesu bebonakalisiwe uJohane wakumemezela kodwa uJesu wayeyilokho wayeyizwe elibonakalisiweyo qobo lwakhe. Ngenkathi uPetro efika kuye ngolunye usuku no-Andrea igama lakhe kwakunguSimoni futhi ngenkathi uJesu emi lapho engakaze ayibone indoda empilweni yakhe lalelisisani. Ngenkathi emi lapho futhi wayibuka indoda wayesethi igama lakho nguSimoni futhi uyindodana kaJonase leyo indida impela kwakuyiyo ngempela kwakuyindida. Futhi ngenkathi uFiliphu emi lapho wakuzwa lokhu futhi wazi ukuthi konke ukukhombisa ukuthi lona wayengumesiya wayenguye ngempela wakukholwa wayengendikindiki kanjalo wayengaphuphuthekile. Ukuthima ejikeleza usebe amamayela ambalwa wayesethola umngani wakhe othiwa uNathanayeli futhi ngenkathi eza enyuka ukukholwa waleyo ndoda eyakwazi ukuletha enye emhlanganweni ukuzobona. Ngenkathi enyukela phambi kwaJesu, Jesu wathi, bheka nango umIsrayeli ongekho nkohliso kuye. Kwayimangalisa indoda yathi, uke wangazi nini na? Manje bhekisisani, lokhu akuthathwa ngengqondo, akuchazeki. Yathi, uke wangazi kanjani na? Wathi, ungakabizwa nguFiliphu uphansi komuthi, ngakubona. Indida! Wayenesidingo sokuya ngaseSamaria futhi ngenkathi eya ngaseSamaria umuzi waseSikari wayehlezi phandle lapho elindele abafundi bakhe ukuba bangene bayothenga ukudla. Futhi qaphelani wesifazane uyaphuma uya emthonjeni wodumo olubi wayesethi kuye, sifazane hamba ungiphuzise noma ngiphuzise. Wayesethi akusilo isiko kuba wena utshele lokho thina ngingumJuda noma umSamariya futhi wena ungumJuda asidlelani nawe. Wathi kodwa uma bewazi ukuthi ubani obukhuluma naye bekusisani le ndida ilungiselela ukwenzeka ningakugeji. Wathi ungakwenza kanjani kanjani usho lokhu na mina ngingowesifazane waseSamariya futhi wena ungumJuda asidlelani. Wathi kodwa uma ubuwazi ukuthi ubani obukhuluma naye noma ubani obekhuluma nawe ubuyocela kimi amanzi futhi waqhubeka waze wathola lapho inkathazo yakhe yayikhona. Wayesethi hamba ulande indoda yakho uze lapho. Wayesethi anginandoda. Wathi iqiniso lelo awunandoda ngoba ubona isihlanu naleyo ohlala nayo manje ayisiyo indoda yakho ngakho ke usho iqiniso. Wathi mnumzane ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena. Babe ngakaze bambone oyedwa amakhulu eminyaka. Wathi siyazi uMesiya uyeza futhi uma efika uyositshela lezi zinto. Wathi nginguye. Kwakuyindida iqinisekisiwe futhi itholakala iqiniso levangeli. Ivangeli elalethenjiswe lokhu futhi lapha kwenzeka futhi kwaqinisekisa ukuthi kwakuyini. Manje ake nginike indeda enkulu edumile lapha umzuzu nje kuJohane weshumi nane eleshumi nambili uJesu wathi wethembisa lokho ikholwa elalimkholwa liyokwenza imisebenzi efanayo njalo na uNkulunkulu owenza umthetho noma isithembiso ufanele asigcine leso sithembiso ukuba abe nguNkulunkulu uyasigcina ucabanga ngoNkulunkulu ngani sindida qobo lwaso sikaNkulunkulu owenza isithembiso futhi onganakusephula leso sithembiso ukunikeza leso sithembiso sezinto azenzayo kubantu bakhe ukulandela wonke unyaka aze abuye futhi mbalini yezweni lonke lishumayela ivangeli kukho konke okudaliweyo konke okudaliweyo izwe lonke okholwayo abhaphathize uyakusindiswa nongakholwayo uyakulahlwa nalezi zibonakaliso siyakubalandela abakholwayo uzofanele ligcine lelozwi futhi ngoba wakusho kwakusuka emlweyeni wakhe uzofanele kugcwaliseke wonke umbhalo uzofanele kugcwaliseke ngakho kuyindida kodwa ukuzwa uJesu indodana kaNkulunkulu enza inkulumombiko enjengaleyo izinto engizenzayo mina nani niyakuzenza manje iBhayibheli lathi kumaHebheru eshumi nantathu esishiyagalombili nguyena izolo namuhla naphakade leyo yindida ngoba kuzofanele kwenziwe kothi lamazulu nomhlaba kodwa kukhona lenye izwe engake ngalisho eliyoke lehluleke washo kuzofanele kwenziwe manje bangani ngikhola ukuthi nguyena izolo namuhla naphakade ngikhola ukuthi ukwazi nje impela kule ntambama okubangela kulendlu indida ngenxa yokuthi wethembisa ukuthi akuza kwenzeka futhi wethembise kakhulu kangakanani kushiya kakhulu kangakanani eBhayibhelini kuwo impela lonyaka esiphila kuwo abase-Efesu futhi neminyaka yebandla sineminyaka yebandla ezikhombisa futhi siyethenjiswa ukuthi onyakeni webandla laselawodikeya kuyoba khona omunye wase-Efesu kunjalo futhi silapha ngiyakholwa ngawo yonke inhliziyo yami lo Jesu Kristu owenza isithembiso njengoba ngasho emlayezweni wami wokugcina ngimi lapho ngincike kulolo donga ngenkathi ngilapha amaviki ambalwa edlule ngaso sonke isikhathi unyangazisa ngaso umunwe wakho lokho kuhamba kujikeleze umhlaba akusoze kwama noma yikuphi ukunyakaza okwenzayo yokubona ekwahlulelweni ithelevishini iyafakazisa ukuthi ilapha ezingeni lesine isiza ithelevishini ayisikhiqizi leso sithombe kuphela ifaka emgudwini lelo gagasi lingene eshubhini futhi ubona isithombe umbala yonke into enyakazayo eyenzeka ezweni iyajikeleza iphumela khona lapha manje yenza irekhode ngolunye usuku irekhode lakho lizovalwa futhi uzophendula kulelo rekhode kunjalo uNkulunkulu manginabekweliphatha kakhulu mangenze kakhulu kimina uqobo nanoma yini engizungezile kodwa ngibe nokuzwa ngezwi likaNkulunkulu liphila phakathi kwethu namhlanje asikhuleke Nkosi Jesu wena uyindida ngenkathi uNkulunkulu enziwa inyama ngiyakhuleka baba wasezulwini ukuthi uzozibonakalisa kulentambama ufakazisa ngithi namhlanje ungafakazi kuphela kithi kukhona ngithi amapesente angamashumi ayisishiyagalolunye noma ngaphezulu abantu abahlezi lapha abakukholwayo lokho lonke izwi kodwa ukuze sikubone futhi sazi ukuthi leli zwi owalikhuluma elisalokhu lihamba lijikeleza umhlaba njengerekhodi nje asingene kulelo rekhodi namhlanje Nkosi asingene futhi singalizwa sengathi nje beliza lingelesibili emlonyeni womuntu kodwa ngakuthi lowo mlomo nomuntu nabantu bonke behlezi lapha babe yizwi lakho silungele ukufa Nkosi emibonweni engeyethu nje ukubona ugcina isithembiso sakho izinto engizenzayo mina nani niyakuzenza ngikhulekela ukuthi uzopha lokhu egameni likaJesu amen ngaphambi nje kokuba sibeze umugqa womkhuleko ngangidla kancane uice cream ngelinyilanga ngiyadokotela omdala ongumngani wami wathi kukhona engifuna ukubuza khona Billy ngathi kulungile wathi uyakholelwa yilapho engathola khona lomcabango indida wathi uyakholelwa endideni na ngathi impela Wathi ngiyazi uyakholelwa. Wathi wangitshela ngomuntu othize owayekade ephilisiwe, wayekade ekhulekelwe, ayekade emthengisele imithi yokwelapha isithuthwane iminyaka ngezinye izikhathi. Babeba nokubambeka okuyisikhombisa noma okuyisishiyagalombili ngosuku imithi enamandla. Wayesethi babange besabuya, futhi ngiyababona ngaso sonke isikhathi akaphindange abe nakho. Kwathi kukhona engifuna ukukutshela khona, ukukwazisa nje ukuthi ngiyakukholwa okukhuluma ngakho. Wathi ngesikhathi sokucindezeleka, indodana yami manje ibingale kwesitolo. Wathi ibilindele uhlobo lomfo omncane nje, wathi bayithumela ezansi emgeni iyofuna umuthi. Wayesethi indoda yinyukela lapha futhi yayinomngayo, wathi owesifazane umncane ube bungambuka futhi ubone ukuthi besezobeletha noma ngasiphi isikhathi umntwana. Wayesethi nje akabange esakwazi ukuma kulowo mugqa, ngakho wangenisa umkakhe emnyango nje encike ehlombe lakhe. Wayesethi umfana wami wenyoka, wathi ingakusiza na? Wathi yebo. Wathi nasi isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo esivela kudokotela, kodwa wathi ngifuna ukukucacisa kuwe, wathi asikabi nayo imali okwamanje. Wathi sizoyithola esifundeni sezwe, kodwa umkami akasakwazi ukumela, udokotela uthe ufanele athole umuthi masinya. Wayesethi uma nje uzomnika umuthi ngizoya lapho ngqo futhi ngime emgqeni ngize ngithole imali esifundeni sezwe. Nomfana wathi, mnumzane ngiyaxolisa, wathi kuyaphikisana nemigomo yethu lapha ukukhipha umuthi ngaphandle kokuthola imali. Niyazi ukuthi izikhathi sasinjani ngalezo zinsuku. Wayesethi ngiyamdabukela, kodwa angikwazi ukukwenza. Wathi bengihlezi ngemumva lapha ngifunda iphepha, ngase ngibheka phezulu futhi wathi into ethize ngokuxakile yafudumeza inhliziyo yami. Wathi ngenyuka ngathi, awume kancane ndodana, awume kancane. Indoda yaqala ukuphuma ngomnyango, wathi awu kulungile ndodana, yaqala ukuphuma ngomnyango. Wathi ngathi umzuzu nje, wathi bekuyini lokho na? Wathi awu le ndoda wakuchaza kimi, wathi ake ngibone isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo. Wathi awume kancane nje ndodana, ngizokutholela umuthi. Wathi ngabuyela emumva ngaqhubeka, ngase ngixuba isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo. Udokotela ayewunqumile ephepheni lakhe. Wayesethi nginyukele lapho futhi ngaba naleyo mali. Wathi ngamnikeza wona ngingazi noma ngiyoyithola noma cha, kodwa ngicabange nje ukuthi ngiyoyithola. Wathi ngezo nje ukuthi ngifanele ngikwenze. Wayesethi Billy, ngenkathi ngifaka lowo muthi esandleni salowo wesifazane, wathi bekuyinkosi uJesu, wathi ngibone indoda imi lapho. Wayesethi ngifundile kamumva ukuthi umbhalo wathi enikwenze kulaba abancinyane abancane bami nikwenzile kimi. Wathi Billy, kwenzekeni emehlweni ami na? Ngabe ngakubona ngempela na? Ngathi yebo mnumzane, ngiyakukholwa. Ngikholwa ukuthi ugcwalise kakhulu umsebenzi wakho njengosokhemisi ekuphuthumeni okudingekayo kwalokho uJesu wathi enikwenzile kulaba abanye nikwenzile kimi, ngiyakukholwa. Futhi ngiyayikholwa leyo nto efanayo namhlanje, khona lapha ikhona nabantu, ukuthi uJesu Kristu angazibonakalisa azenze izwi elenziwe inyama phakathi kwethu kule ntambama. Nize kukholwa na? Inkosi nibusise. Manje sizobizela amakhadi omkhuleko ukuba abantu beze, futhi asikwazi ukuthola abaningi kakhulu ngoba ngiyacabanga manje uma ngibuka iwashi kahle nginemizuzu engama-25 size sivale nje ngelesine ngqo ngesikhathi, kodwa sizoqhubeka. Manje asiqale ekhadini lomkhuleko. Ngikholwa ukuthi bekungu-A, bekungesuye na u-A. Asihambe sisuke ku-A wokuqala. Ubani onekhadi lomkhuleko A wokuqala na? Sikubiza nje kanye ngesikhathi, ngakho uma ukhubazekile singakuqukula. Kulungile, ikhadi lomkhuleko A wokuqala, ubani onalo? Phakamisa isandla sakho ndawo endlini na? Ikhadi endleleni emumva le ngemumva. Ungeza nenekazi uma ungeza. Okuqala, owesibili, ubani onekhadi lomkhuleko lesibili na? U-A wesibili, ungasiphakamisa isandla sakho uma uyakwazi ukuhamba na? Kulungile, woza khona ngapha, yana ngakuleli cala. Owesithathu, uma uzophakamisa isandla sakho khona manje ngingakuthola. Asizokulinda isikhathi eside kakhulu.
Ikhadi lomkhuleko lesithathu ungasiphakamisa isandla sakho kulungile indoda ezansi lapho kulungile woza ngapha mnumzane Ikhadi lomkhuleko lesine ungasiphakamisa isandla sakho masinya manje njengokukhulu ukushesha okungenzeka Ikhadi lomkhuleko lesine kulungile lesihlanu njengoba ngibiza nje usukume elesihlanu kulungile elesithupha elesikhombisa elesishiyagalombili elesishiyagalolunye eleshumi shumi manje elokuqala elesibili elesithathu elesine eleshumi kulungile eleshumi nanye eleshumi nambili eleshumi nantathu eleshumi nane bekunguwe ozayo mnumzane eleshumi nane na kulungile eleshumi nane eleshumi nanhlanu awu lokho kuzoba lokho kuzokwenela khona manje lokho kuzokwenela okwale ntambama ngoba asinaso isikhathi esiningi kakhulu manje bukani ngifuna Ninginakusise manje uJesu wenza lesi sithembiso ukuthi kusesikhashana izwe lingabe lisangibona nokho nakungibona nina niyakukholwa lokho na izwe kuluhlelo lezwe niyabo lokho wayazi ukuthi bayochezukela ezimfeshineni nezinto kepha ngeke besangibona nokho nakungibona nina ngokuba wethembisa ngiyakuba nani kuze kube sekupheleni kwezwe kunjalo na NeBhayibheli lathi amaHebheru eshumi nantathu elesishiyagalombili nguyelizelwe namuhla naphakathi niyakukholwa lokho na leso isithembiso manje awudingeki ukuthi uze ube phezulu lapha ukuze uphiliswe into kuphela odingeka uyenze ngokuthi ukholwe lelozwi ukuthi iqiniso manje ngizonicela uma nithanda ukuba nje nihloniphe futhi nithule imizuzwana embalwa ngabe bangene bonke ebhilina kunababili abangaphandle abathathu abangaphandle na uthini abanye abathathu elesithathu ikhadi lomkhuleko lesithathu ini kanjani yini igama lesi Mexico lalokho elesithathu na ukhona ongalisho na kulungile impela balizwile ini lelo noma ubani oyelelo khadi lomkhuleko ngena emgqini uzongena oh ya oh ngicabanga ukuthi bekungumuntu onalo futhi ubengazi futhi babuyele emuva kulungile Manje kunjani ngabe wonke umuntu uyakholwa manje ngayo yonke inhliziyo yakho na awu asikhuleke futhi ke Nkosi Jesu manje siyaqonda ukuthi singalifunda izwi ngawo onke amandla okwazi kwethu silichaze kodwa Nkosi nguwe wedwa kuphela ongaliqinisa nguwe wedwa kuphela ongasho ukuthi liqinisile noma linephutha futhi baba ngiyakhuleka namhlanje ukuthi uzovumela amehlo abantu avuleke kwangathi singabona indeda kule ntambama nje inkosi kwenele ukuvumela abantu babone ukuthi ukhona ukuthi awuphumile ekubeni khona ukuthi izwi lakho liyilo izolo namuhla naphakade ngokuba uyilelozwi ngenxa yabagulayo inkosi ngenxa yalabo abahluphekayo abaningi mhlawumbe bavela ezingcenyeni ezehlukene zezwe izingcenye zesizwe bafanele bahlupheka kanjalo bebengeke bawujabulele umhlangano ngamanye amazwi ukuba abaphiliswanga ngikhulekela ukuthi ngibaphilisa siphe khona inkosi futhi manje sizidalo ezingabantu ngokwenyama futhi kuphela singashumayela izwi futhi sisho lokho othe kuyiqiniso manje nguye ongakwenza kube yikho ngempela ngikhulekela ukuthi uzosipha khona egameni lika Jesu amen manje ngithanda nje ninginakisise mzuzwana nje futhi uma wonke umuntu ezohlala nje manje imizo zembalwa Manje ngokwazi kwami kusobala ngazi umuntu engambona endleleni engingamazi phande lapho manje awudingi ukuba ube lapha ukuze uphiliswe noma ubani uyakwazi lokho niyabo Kukhona isifazane omncane ngesinye isikhathi akakwazanga ukulithola ikhadi lomkhuleko besingasho njalo futhi wathi ingubo yakhe wayesejika wayesebheka wayesethi ubani ongithintile na futhi bonke bakuphika wayesiqalaza wayesembono wesifazane omncane wayengenako uzifihla ngoba yabo umoya kaNkuluNkulu owakuye wamhola wayeyizwi futhi waholela kuye ngo futhi wamtshela ukuthi inkathazo yakhe yayiyini wayenomopho futhi waphiliswa wakukholwa futhi masinyane emzimbeni wakhe wezwa ukuthi umopho wase ukhawukile kunjalona wase unqamukile khona lapho Manje uyafana nje namhlanje awudingi ukuba ube lapha manje iBhayibheli lakusho lokho eTestamenteni elisha manje ukuthi uJesu Kristu ungumpristi wethu omkhulu siyakukholwa lokho na
umpristi umkhulu kuphela esinaye umnxuseli kuphela esinaye phakathi kukankulunkulu nomuntu ngumuntu uKristu Jesu. Niyakukholwa lokho na? Nebhayibheli lathi ungumpristi umkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu, kunjalo na? Bangaki abaziyo ukuthi lokho kuqinisile na? Phakamisa isandla sakho ukuze bakulungele. Angikho phakathi kwezihambi kulelizwi. Manje ubuyokwenze njani ukuba bumthintile na? Ubuyokwenza ngokufanayo enza ngakho ngenkathi elapho, ngoba nguyena izolo namuhla naphakade, kunjalo na? Manje khola nje wena, thana nje manje Nkosi, ngike ngaba semihlanganweni, ngike ngaba sekodwa nje ngizokholwa namhlanje. Angizukuthatha ngisho nomcabango wami uqobo, ngizokholwa nje ngayo yonke inhliziyo yami ukuthi ulapha futhi inesidingo futhi uvele nje ungisize Nkosi. Niyabo, manje kwenze lokho ungashawa uvalo nje ukwethembeka okunesizotha. Isiphiwo sokukholwa asisiyo into oyithathayo futhi wenze okuthize ngaso. Isiphiwo sokukholwa nguwe nje uphuma wena uqobo endleleni. Isiphiwo singukuthi uzikhiphe wena uqobo endleleni. Manje nakho kume owesifazane, Baba uNkulunkulu uyazi selokhu kwaba ngokwazi kwami, angikaze ngimbone owesifazane empilweni yami uyisihambi ngokuphelele kimi. Kodwa futhi awukho bantu kishe ababili noma abathathu engingababona lapha. Ngiyabona, ngicabanga ukuthi lona ngonkosikazi Vale ohlezi lapha, umkamfowethu Lee, anginasiqiniseko. Manje ke ngazi laba abafana abathathu noma abane behlezi ngakhona lapha, ngokwazi kwami labo kuphela engibabona emhlanganweni ngasesikhathi engibaziyo. Ngikholwa ukuthi lowo ngumfowethu Anthony Milano ohlezi lapho waseNew York, umfowethu Pat Taylor waseKentucky. Ngaphandle kwalokho ngiyazi uFred Sutman uphakathi lapho ndawo ngimzwile ePompoloza uAmen esikashane nesedlule ukuthi lokho ukuthi akugcine kulabo nobaba wasezulwini uyakwazi lokho. Nalona wesifazane omi lapha futhi angikaze ngimbone, anginalwazi lokuthi ungani lapha. Ungowesifazane nje owenyukela lapha emsamo ngokufanayo njengoba nihlezi khona lapho. Manje uma lona wesifazane nesidingo awu, manje ke uma bengingamsiza bengizokwenza ngempela. Kodwa manje lokho kuya ngokuthi udingani. Ukuba bekuyimali bengingahle ngicinge amadola amahlanu noma ayishumi. Ngaphandle kwalokho angazi, niyabo, ngaphandle uma bengizomnika isheke elingaphambi kwesikhathi ngize ngithole inkokhelo yami ngenyanga ezayo. Kodwa manje uma-ke enenkathazo yasekhaya na, khona-ke bengizothi hamba ulande indoda yakho, asikhulume ndawonye, mhlawumbe ngingakusiza. Nginandlela yokufika ekhaya. Awu, bengizocela omunye uma bengakuthatha akuyise ekhaya. Uhamba ngendlela yakho, wakhe ezansi kumuphi umgwaqo ezansi lapha na? Kumbe noma ngabe kuyini, angazi. Kodwa uma kungukugula, khona-ke angazi. Niyabo, kodwa angimazi wesifazane, kodwa kukhona omunye lapha lelizwi elethenjiswa izinto engizenzayo mina, niyoba njalo nani. Manje mhlawumbe uma-ke lona wesifazane egula, mhlawumbe unomdlavuza, mhlawumbe une-TB futhi noma kuyinto ethize umuthi ongeke usize kulesi sigaba na? Manje bengingeke mina, akukho ndlela ebengingamphilisa ngayo wesifazane. Kodwa manje uma engembula kimi ukuthi ufunani njengoba enza nje kwesifazane emthunjeni, noma njengoba atshela uNathanayeli noma atshela uSimoni ukuthi wayengubani igama lakhe, wathi igama lakho unguSimoni, indodana kaJonasi, kusukela manje uzakubizwa ngoPetro, okusho ukuthi itshe elincane. Awu, manje uma ubezokwenza into enjengaleyo lapha ebukhoneni benu nonke, lokho kukhombisa ukuthi izwi liyiqiniso. Manje bangaki abazokukholwa lokho na? Ngabukhona umuntu lapha omaziwe esifazane, phakamisa isandla sakho. Bakhona abantu endlini na? Ya, abaningi benu bayamazi, kulungile. Nobaba uyazi ukuthi angazi. Awu, manje ake sibone nje ukuthi uzothini, nokuthi ngabe lokho kuzoba indida na? Angazi ukuthi yini engalungile ngaye, angazi ukuthi uze ngani lapha noma lutho ngaye, kodwa uNkulunkulu uyakwazi lokho. Ngizokhuluma nowesifazane manje, lona ngumuntu wokuqala ukuba ngibe naye phambi kwami cishe izinyanga ezintathu. Manje ngifuna nje ukukhuluma kwinenekazi umzuzwana nje. Ngalokho yini na? Ngixhumane nomoya wakhe njengoba uJesu enza nje kwesifazane emthonjeni, ngixhumane nomoya wakhe. Manje uma inkosi uJesu nenekazi engembula kimi ukuthi yini engalungile ngawe noma ukuthi uze ngani lapha noma into ethize ngakho ukuthi uyazi ukuthi angazi lutho ngakho noma into enjalo ungakholwa ukuthi bekunguye na kuzofanele kube nguye ungeke na kuzoba nguye Uma ezokwenza khona ke sonke sizobonga ukuthi siyazi ukuthi izwi lakhe iqinisile khona ke singabeka ithemba kuloko Manje uma engembula ukuthi yini inkathazo yakho kimi nami ngingakwazi wena futhi uyakwazi lokho kodwa manje uma engembula kimi ukuthi yini inkathazo yakho noma into ethize ngawe khona ke lokho ukukhombisa ukuthi kukhona umoya lapha ndawo okwazi futhi uyazi ukuthi angazi ngakho kungeke kwaba ngumuntu kuzoba ngumoya futhi yilokho uNkulunkulu akwethembisa ngalesi sikhathi saseEfesi uyakukholwa lokho ukuthi kuyiqiniso na kwangathi angakupha Ubona into eyodwa uphethwe into enjengokukhathazwa amankanka enhla lapha ekhanda lakhe lokho kuqinisile akunjalo na phakamisa isandla sakho uma lokho kuyikho kodwa amankanka angeke akubangele ukuthi uthimule futhi uqhubeke kanjalo ngakho unemfiva ethimulisayo futhi kunjalo Awusuye owase Phoenix ungowalapho okune nezinqwaba zamagquma izihlahla ungowase Flagstaff kunjalo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi ungubani na ungonkosikazi Elia kunjalo akunjalo na manje hamba ukholwa kuzophela konke manje ngabe nguyena izolo namuhla naphakade na manje ubaba wasezulwini uyazi ngisanda kumbona nje wesifazane ngibona izwi liqinisekiswa manje akusimi ngingumuntu nje njengalombhobho nje uyisimungulo ngaphandle kwami ngikhuluma ngawo noma umunye umuntu futhi kanjalo nomuntu uyisimungulo nje kodwa ngumoya nalowo moya ukhona uphumele lapho phakathi kwenu niyabo ungumphilizi hayi mina sawubona mnumzane enye indoda engumuntu oyisihambi kimi angiyazi indoda manje ngokwazi kwami angaze ngiyibone empilweni yami Kodwa manje umoya ongcwele noJesu Kristu ngumoya uqobo lwawo ogcotshiweyo uJesu umuntu wayeyindodana kaNkulunkulu kodwa umoya ongcwele owakuye wawunguNkulunkulu baba wami uhlala kimi nabo ngumoya ongcwele ngakho usalokhu kuNkulunkulu Manje uma nje ngingazithola mina uqobo leyo ndoda ingazithola yona uqobo ukuthi iphume endleleni khona ke leyo ngcenye ifile khona ke ivumele umoya okuphila uhambe uyosebenza niyabo yingakho ngilinda umzuzu nje ukubona ukuthi kwenzekani kuze kuqale uqobo uma inkosi uNkulunkulu obukhona bakhe sikubo Ezokwembula kimi mnumzane ukuthi yini inkathazo yakho noma into ethize oyenzile noma into ethize ngawe into ethize nje kusobala ngesikhathi sikhuluma kakhulu kungahamba kakhulu kodwa uyabo kukhona abanye abami emqeni kodwa uma ezongitshela nje ukuthi yini inkathazo yakho uzongikhola ukuthi ngineke yakhe futhi ukhole ukuthi ukhona na Zibono kunjalo na kunjalo manje wena uthi kwenziwa kanjani lokho na ngifisa sengathi ngabe bengazi akukho umuntu ungakuchaza lokho leyo indida niyabo lapha ukuze nazi ubone enye into ethize ukuhlolwa uphethwe inhliziyo futhi phakamisa isandla sakho Nomzane Anderson usungaya ekhaya manje uJesu Kristu uyakusindisa kunjalo kholwa nje yiba nokukholwa ungangabazi sawubona mnumzane sizihambi komunye nomunye angikwazi ngokwazi kwami kungokuqala ukuze ngikubone kimi ukuba ngikwazi kunjalo kodwa uyasazi sobabili manje niyazi ukuthi kungani lokhu kwenzeka na ngumusa wakhe uvumela ukuthi kuzoletha laba bantu ukuba babe nokumuzwa uNkulunkulu manje ingazi lutho ngayo ngingakwazi ngisho akukho ndlela indoda ezihambi nje eza lapha Manje kuzoba indidi uqobo kuba kwenzeke into ethize ukwazi ukuthi yini ebingalungile kuwe noma into ethize oyenzile noma into ethize obungafanele uyenze noma into ethize ofanele uyenze noma ungubani noma into ethize ngawe. Kuzoba indidi ngoba akukho ndlela kunoma ngubani ukwazi lokho ngaphandle kwesambulo esinye sokungabonwayo kunjalo. Manje uma ezokwenzela lokho phakathi kwakho nami ukuze izethameli hayi ukubukisa kodwa ukuze babone abase-Efesu lapho ukuthi lena into eba yibhiji phakathi kwehlelo nezwe lenkazimulo. Wakwethembisa ukuze baqinisekise ukuthi esikushoyo kuyiqiniso. Manje ukukwazi uyaza ngikwazi lokho ngokuthi phakamisa isandla sakho ukuze abantu babone ukuthi mina angikaze ngiyibone indoda empilweni yami. Indoda nje emi lapha buza noma ibaphi babanye. Kodwa uphethwe isibhono futhi unemizoko kunjalo. Usuke kude ukuze ufike lapha. Awusuye ngisho nowaseMelika, ungowaseCanada. Ufike nendodana yakho enokuhlushwa ngokugula ngengqondo. Lokho kuqinisile. Ufuna ngikutshele ukuthi ungowakuphi na? Ungowasekuhlinzekeni kweSaskatchewan, iSaskatoon, idolobha. Kolwa ngayo yonke inhliziyo yakho noNkulunkulu uzokubuyisela ekhaya ususindile. Indodana yakho uma ukholwa. Uya kukholwa na uNkulunkulu akubusise. Niyakholwa na? Inkosi uNkulunkulu isalokhu inguNkulunkulu, yabo? Akekho omunye ngaphandle kwayo. Sawubona, nathi nenekazi, isihambi kimi, mhlampe lidadlana, angikaze ngilibone, kodwa lingowesifazane nje, omi lapha. Kuzodinga ngisheshise ngoba nje nginemizuzu esikhombisa noma esiyagalombili manje niyabo. Buka lapha nje, uyakholwa ukuthi lezi zinto ziqinisile na ngawo yonke inhliziyo yakho na? Uyazi akunakwenzeka kimi ukuba ngazi ukuthi yini engalungile kuwe kumbe noma yini ngawe. Kodwa akusikho okungenakwenzeka kuNkulunkulu ukuba azi ngoba wayazi ngisho nangaphambi kokuba kuze kube khona ngisho izwe. Kunjalo na, bangaki abakukholwayo ukuthi lokho kuqinisile na, impela wayazi ngaso sonke isikhathi ocwayizisa ngaso iso lakho, ungongena siphelo. Futhi cabangani nje ngomusa wakhe awethulile ngevangeli lakhe, into efanayo athembisa ukuyenza. Manje-ke kukhona izulu futhi siyakulo futhi sikulaba abase-Efesu khona manje, sikulokhu siphuma okukodwa kungena kokunye.
You have so many things wrong with you, complications.
Unezinto eziningi kakhulu ezingalungile kuwe, izifo ezinhlobonhlobo, izinto eziningi kakhulu ezingalungile. Futhi awusuye owalapha, ungowasentshonalanga yalapha, ungowaseCalifornia, kunjalo.
You also have a son that's afflicted. That's right.
Futhi unendodana ehluphekile kunjalo.
There's something I keep seeing water, a great big lake.
Ukukhona ukuthize ngilokhu ngibona amanzi echibinikazi elikhulukazi. Oh, yi unothize oseduze kwakho, ohlala eChicago, ungaziyo. Kunjalo lokho kuqinisile. Manje uyaza ngikwazi kodwa yakholwa yini ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi ungubani na? Nkosikazi McGuire, unaso isicelo sakho. Hamba uye ekhaya ubonga uNkulunkulu.
How do you do?
Sawubona, umuntu omusha onamandla kodwa ukugula nesifo akukhethi muntu. Bangaki okwaziyo lokho na? Siyazi nje ukuthi akukhethi muntu.
If thou canst believe with all thine heart.
Uma ungakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho, leso sifuba somoya sizokuyeka uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Inkathazo yesifuba uyakholwa ukuthi izokuyeka futhi dadewethu futhi uzosinda na?
What did you touch? She's 20 feet from me or more. She touched the master.
Uthintene na kuphele kimi ngamafetha ngamashumi amabili noma ngaphezulu. Thinte inkosi ungucinana kwemizwa kuzoba kahle.
This is a noble thing this young woman stands here for.
Lena into edumile lona wesifazane osemncane ayimele lapha. Uyihambe ngokuqondile angaze ngimbone owesifazane kodwa ulethwe lapha ngomunye umuntu.
And what brings her here?
Futhi okumletha lapha bekuyingoba wezwa itape engayenzayo futhi ufuna umbhaphathizi kamongcwele yilokho impela akukhonyaya lapha lokho kuqinisile ntombi kunjalo woza lapha uNkulunkulu othandekayo kwangathi lo mntwana omi lapha ogqabula esuka ebumnyameni engene kukhanyeni kwangathi angemukela umoya ongcwele aye ekhaya kubo nabathandekayo bakubo abakhombise ukuthi izinto ezinkulu kanjani uJesu azenzele yena. Amen. uNkulunkulu akubusise ungangabazi kholwa. uNkulunkulu angaphilisa zonke izinhlobo zokuguliswa imizwa ne uyakukholwa lokho zimo zesifo somoya futhi akusindise uyakukholwa lokho na manje ke hamba ukukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. uNkulunkulu amabusise mfowethu. Uneminyaka emingaki na? Uzofanele uphume kulokho ukhuliswa imizwa ngaphambi kokuba kube isikhathi eside kakhulu. Awunjalo na? Unazo zonke izinhlobo zamalumbo nakho konke okwenzeka kuwe kodwa sekusukile kuwe manje. Yewumnumzane, uNkulunkulu uyakuphilisa ngokuguliswa imizwa inkathazo yesisu futhi uyakukholwa lokho na manje ke hamba udle okufisayo uJesu Kristu ukuphilisile. Ukhona indoda ehlezi efake iyembe ingibuka ya ibuke phansi eyembeni layo ngayo leyo nkathi nje. Ya uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakuphilisa ukhathazwa izindlala angakusindisa na? Ubukholwa ke ngaleyo nkathi ubungakholwa na esesikhathi esifanayo lomfana omncane alabheke ngaso kuleso simo sesifuba somoya. Hamba uye ekhaya sithandwa uzosinda futhi uyabo kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Lelikazi elincane lihlezi ngakumkakho lapho ungakholwa ukuthi amehlo akho azosinda nawona uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzoyiphilisa leyo nkathazo yeso na phakamisa isandla sakho uma uyilokho obukukhulekela na. Niyabo bathinteni na uJesu Kristu nodana uNkulunkulu? Uyakholwa na? Uyakholwa nsizwa na? uNkulunkulu angasiphilisa leso simo segazi asenze sibe kahle uzokukholwa lokho na asuse leyo nto yesifo sikashukela futhi akusindise uyakukholwa lokho na hamba umtshele ukuthi uyakukholwa bese uhamba. Woza mnumzane uphethwe isisu uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angasiphilisa asisindise na hamba ukholwe uzosinda uphiliswe. Woza letha lo mfana omncane buka lapha ndodana uphuma kude ngezinye izikhathi ushintsha ukuphakama ushintsha ubunjalo bezulu ukwenza ukuphilisa isimo sesifuba somoya kodwa kukhona ukuphilisa okuqinisileyo okukodwa uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu wanikela ngendodana yakhe ukuze abakho baphiliswe. Yakukholwa lokho na? Ukholwe ngawo yonke inhliziyo yakho futhi uzosuka kuwe uzophila ngokwejwayelekile indoda ephilile kahle. uNkulunkulu akubusise dadewethu.
You believe?
Yakhona na ngabe uNkulunkulu usazenza izindida na ngokungathazeki okungaphathwa ingqondo izinto abantu abangeke baziqonde ukuthi zingaba kanjani kodwa usalokhu kuqinisile akunjalo na? Manje bangaki ozwayo nowaziyo emoyeni wakho ukuthi kuzofanele kube khona into ethize lapha engaphambili le kokuqonda umuntu na? Manje ngicabanga ukuthi sibize okungenani abantu abayishumi nanhlanu kulowo muqa bonke nowesine noma owesihlanu wesithupha khona lapho emgqeni abangenawo amakhadi omkhuleko kumbe noma bebeyini khona emgqeni lapho khona ezethamelini lapho kodwa khona manje singumzuzu owodwa nje wesikhathi sokuvala. Ngabe wakwenza ngayo nje indlela athi uyokwenza ngayo na manje
bangaki okholwa ukuthi nguyena izolo namhlanje phakade ezwa ubukhona bakhe na. Manje nikubonile ubukhona bakhe, manje iso lenu libonile izindlebe zenu ziqondile noNkulunkulu ukuqinisile phambi kwamehlo enu ubukhona bakhe, nokuthi lokho enikuzwayo ngaso sonke isikhathi lokho kunilahla ngecala uma ninephutha, futhi anitshele ukuba ningakwenzi lokho. Lo uNkulunkulu ofanayo usebe ngobonakalayo kini lapha kule ntambama emisebenzini yakhe. Bangaki othi amen kulokho na impela yikho manje ulapha. Ngabe ukhona wedwa lapha phakathi kwethu ongakaze abe ngumKristu, ongakaze abe nokuvuma, awukaze nje uye esontweni? Ungasukuma bese uthi ngifuna ukuma, hayi kuwe mfundisi, kodwa ngifuna ukuma ngenkathi ngisesebukhoneni balomuntu uJesu Kristu ongumoya ongcwele phezu kwethu manje. Ngifuna ukuma bese ngithi ngifuna ungisindise ezonweni zami, yilokho kuphela engifuna nikwenze. Sikumane nje nalokho uzofakaza, yilokho kuphela esinesikhathi sokukwenza. Uthi ngifuna ukuba ngumKristu, yima ngezinyawo zakho bese ke ubuye uhlala phansi ngqo. Ngabe ukhona oyedwa endlini na? Bangaki osendlini na? Bengingafanele ngithi ngabe ukhona oyedwa na, ngoba ungahle kube khona abangaphezulu kwayedwa. Bangaki endlini abazoma khona manje futhi bathi kade ngisephutheni uNkulunkulu ngithethelele ngizosukuma ukuba ngikunike ubufakazi ukuthi kade nginephutha, ngizohlala phansi ngiselapha ebukhoneni bakho, ngizohlala phansi sukuma nje. Ngabe ukhona oyedwa, ukhona ungaphezulu kwayedwa na? Isanda esisodwa, uNkulunkulu akubusise insizwa. Ngabe ukhona omunye na? uNkulunkulu akubusise. Ngabe ukhona omunye na? uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu akubusise mfowethu. Ukhona uNkulunkulu akubusise emuva. Ngabe ukhona omunye kade nginephutha, uNkulunkulu ngithethelele. uNkulunkulu akubusise mnumzane, kade nginephutha, ngiyaxolisa Nkosi. uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu akubusise. Ngabe ukhona umuntu obenokusola ngalenkonzo futhi tenelisiwe manje ukuthi iqinisile na? Sukuma lapho bese uthi uNkulunkulu ngithethelele. Sukuma nje lapha bese uthi benginokusola okuncane mfowethu Branham, konke akusekho manje. Phakamisa isandla sakho, akekho oyedwa na? Ngiyabonga. Bangaki okukholwayo lokhu na? Bekungeke kwaba yimi kodwa nguKristu indodana kaNkulunkulu. Ngiyabonga. Kona-ke nizofana bona izinto ezinkulu kunalezi ezenziwayo inqobo nje uma nizokukholwa. Nje hlalani noKristu, ngizokwenza konke okusemandleni ukuba ngihlale naye ngqo. Manje bangaki lapha ogulayo nodingayo, phakamisa isandla sakho. Ngiyagula mfowethu Branham, ngiyadinga. Niyabo, ake nibheke nje abantu. Manje nizokwenza lokhu futhi nje nikholwe izwi lami kangaka na? Asibeke izandla zethu phezu komunye nomunye ngenkathi ngiseneke izandla zami ngakini, asikhuleke. uNkulunkulu othandekayo, ngiletha kuwe ezilethameli ezincane kule ntambama lapho ezizwe khona futhi zafunda izwi likaNkulunkulu. Siyazi ukuthi konke nokuncu kuyiqiniso ngoba yizwi lakho. Asikholwa kuphela manje ukuthi kuqinisile, siyazi ukuthi kuqinisile. Sibonile Nkosi wenza into ezokwenza abantu bazi ukuthi kusekhona ngaphandle kwendida yezwe nebanga nemithetho kaNkulunkulu yemvelo. Singabona lapha lapho khona umthetho wokufa usebenza emzimbeni womuntu, lapho khona isayensi ehluleke khona ukwelapha ngocwaningo lwabo. Futhi Nkosi siyabonga ngalabo bantu, asibehlisi nakancane isithunzi, siyabonga ngabo. Kodwa Nkosi uma sekufika endaweni lapho abangeke besenza lutho, manje sibona isandla sakho esikhulu singena. Sazi ukuthi akukho muntu obengabaphilisa ngoba bengaba ngudokotela noma adingeke athathe elinye ikhambi. Kodwa ukubona indodana kaNkulunkulu yehla nalokho kwenza isithembiso sonke sikholelwayo kuso, futhi wonke umuntu abaphakamise izandla zabo obengasindisiwe futhi befuna ukusindiswa. uNkulunkulu into ethize ifuthumeze inhliziyo yabo. Abanye babo bathi kade besephutheni, mhlawumbe bahlubuka futhi befuna ukubuya. Ngikhulekela ukuthi uzothatha ngamunye umbuyise, ngokuba bayazi Nkosi futhi bazele. Abaningi babo ngahle kuba bebengazi noma ngami leminyaka, futhi bazi ukuthi akukho nto enhle kumuntu, futhi ikakhulukazi mina. Ibingaba khona kanjani into enhle na? Kepha nokho balibonile leluzwi uNkulunkulu alithembisa, balibonakalisa, benelisiwe ukuthi iyiqiniso. balemukelile abaningi lapha bengingebalethe emsamo futhi baba wena uyangifakazela angaze ngikusho lokho ukuthi bekuzoba into ebengingayenza ungaphezulu ukuzinikela kwami kuwe futhi ngikuvumele ungikhiphe endleleni futhi ufake umoya wakho lapho ukuba usebenze manje baba lokho umuntu oyedwa angakwenza lokho omunye angakwenza ngikhulekela ukuthi ngamunye abazandla zabo bekwe phezu komunye nomunye ogulayo nohluphekile uzopheliswa ngalesi sikhathi nje ngakuthi umoya ongcwele omkhulu wedlule kulendlu njengamanje futhi uphilise wonke umuntu sindisa wonke umuntu Nkosi nikeze isehlakalo esikhulu thulula umoya ongcwele phezu walezethameli oh sibheke wena ukuba wenze izinto ezinkulu kuleli viki elizayo nje makube njalo Nkosi khona manje egameni lika Jesu Kristu manje sonke asimenge izinyawo zethu niyakholwa ngayo yonke inhliziyo yenu na manje angazi noma udadewethu opiyaneni lapho uzosinika indlela encane yaleli ngomdumisa ngomdumisa nike nalizwa lelo na manje asilicule kanye kanye manje sizokwethemba ukubonana kusasa kusihlwa manje sizophuma ngokomthetho emzuzwaneni nje kodwa akifuna ukucula leli culo nani kulungile asihambe
Let's raise your hands. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away.
Asikothamisa amakhanda ethu manje ngumkhuleko wokusikhipha kulungile umfethu Jiwe Rose uzosikhipha uNkulunkulu akubusise mfethu Rose sise nawethu